Ngiyabonga mfowethu, uNkulunkulu kubusise lokho kuhle kakhulu. Noma ubani ongakwazanga ukushumayela ngemva kwalokho ubengeke abizwe ngomshumayeli, bebengabizwa na, ngiyamangalisa kuhle, kwenziwe kahle. Impela ngiyakuthakasela lokho kumfowethu othandekayo. Bengibuza nje ngaye ukuthi bese duze kangakanani emhlanganweni olandelayo. Kodwa ngicabanga ukuthi uvela, angizange ngikuthole kahle nje, uvela kwesinye isifundazwe noma ukuthize. Kodwa lokho kuhle ngempela. Sibonga kakhulu ngokuthi uNkulunkulu unikeze lo mfowethu leli talent elithandekayo ukuba acule izindumiso zakhe. Yazi konke kuhamba kwakhe ivangeli. Ngangishumayela ngolunye usuku ezansi estates lapho ngokuthi izindlela ezine zokubona uNkulunkulu. Uyazi futhi kunezinkulungwane zezindlela zokubona uNkulunkulu uma nje sizoqalaza ukhona yonke indawo. Manje siyaxolisa ukuthi sinigcine kwaze kwadlula isikhathi kakhulu izolo ebusuku ngenkathi ubushisa kakhulu phakathi lapha. Abanye babangani okanye nami uthe hwewu bebeziphephetha nje. Ngakho ngikhona-ke othile wathi lokho kuwakhathaza amandiya nokho, wathi bahlala khona lapho ubusuku bonke, bafakaza ubusuku bonke. Ngakho ngiyabonga. Mhlawumbe lapho sengihamba uvele usukume uqale ukufakaza ukhulume ngalokho inkosi ekwenzele khona. Bangakikiniwa abake bezwa ngoTommy Osborne na ungumngane wami oligugu kakhulu futhi uya ezweni elidala kakhulu ngale ngaphesheya kwezilwandle isithunywa senkolo. Futhi wathi ngesinye isikhathi ngangiya ngangisendleleni eya eNingizimu Afrika futhi weza emhlanganweni futhi ngenkathi ngiphuma esiteji edolobheni laseNew York, leyo ndawo lapho benza khona konke lokho kubambana ngezandla, inkundla enkulu lapho nendawo yayigcwele lephama futhi iminyene. Futhi ngangiphuma nginqamula esiteji noTommy weza ngqo wangibamba ngasukhaleni waseqala kungisingatha futhi ngathi, Tommy wenzani phezulu le lapha na? Wathi ukukuvalelisa nje bese ngicela izibusiso zikaNkulunkulu kuwe ngenkathi usayephesheke ezilwandle. Ungumunye wabami abaphendukela kuKristu enkonzweni yokuphulukisa. Futhi wathi, futhi ngathi ngicabanga ukuthi ukhandlekile Tommy, ubushumayela kakhulu. Wathi qabo, wathi anginakho ukwahlukanisa futhi ngifanele ngikhandleke. Wathi uyazi ukuthi ngenzani na? Ngivele ngime lapho imizuzu eyishumi nanhlanu futhi ngibophe udevil ngefindo linezwi. Wathi akakwazi ukuphuma kulo. Bese-ke ngibavumela ukuba bakhulekelana, bese-ke ngizitholela isitulo bese ngihlala phansi ngibalalele befakaza kuze kube semini. Washo wathi omunye uzosukuma futhi afakaze futhi asho lokho uNkulunkulu amenze la khona. Futhi wathi lokho kwenza omunye akholwe. Futhi uyasukuma futhi afakaze, futhi lapho esafakaza omunye uyasukuma. Futhi wathi, ngivele ngihlale lapho futhi ngishaye izandla zami futhi ngibe nesikhathi simnandi. Ohe, kuyamangalisa ukubona ukuthi uNkulunkulu unezinkonzo zakhe ezehlukene kanjani, nebo ukuthi kwenza kanjani lo mfowethu othandekayo lapha ecula leyo inkonzo yamaculo nabanye balenkonzo. Niyabona uNkulunkulu ubeke ebandleni iziphi ezinqunyelwe ngaphambili. Esinye sazo singukuthi kuqala ngabapostoli, abaprofethi, abafundisi, abelusi nabavangeli. Manje abapostoli empeleni yikho ebesingakubiza namhlanje. Sibanikeza igama elisha, izithunywa zenkolo. Isithunywa senkolo umpostoli. Manje igama elithi isithunywa senkolo lisho othunyiweyo, futhi umpostoli lisho othunyiweyo, into efanayo. Kodwa ukuthi bake bafuna kanjani ukubizwa ngabapostoli noma izithunywa zenkolo esikhundleni sabapostoli, angazi. Kodwa isithunywa senkolo sifanele sibe nobizo lukaNkulunkulu, futhi sithunyelwe nguNkulunkulu othunyiwe. Umprofeti ungumboni obona izinhliziyo zabantu futhi abikezele izinto ezizokwenzeka. Futhi manje kukhona isiphiwo sokuprofetha esisebandleni namalungu endawo, siwela phezu kwanoma yimuphi wabo. Banikeza isiprofetho khona-ke singemukelwe ebandleni kuze kube sesehlulelwe ngofakazi ababili noma abathathu. Bese kuthi-ke bafanele babeke uphawu lwabo kulokho, ukusho ukuthi kungokukaNkulunkulu. Khona-ke bafanele babhekisise kubona ukuthi kuyenzeka yini. Khona-ke singase singaphinde siwele kulowo mfowethu noma udade, kungase kube komunye ngokulandelayo. Leso yisiphiwo sokuprofetha. Kodwa umprofeti mprophethi uzalwa engumprofeti njalo kusukela wagcotshwa lokho ngaphambi kokuba izwe like liqale.
Now you take like Jesus Christ, the King of prophets.
Yabo manje thatha njengo Jesu Kristu inkosi yabaprofeti wayekhona ensimini yaseDeni inzalo yesifazane umprofeti noMose wazalo engumntwana ofanelekile umprofeti uJohane umbhaphathizi ngani uIsaya wambona iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokubazalo futhi wathi uyizwi lomemeza ehlane iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokubazalwe uJeremiya uNkulunkulu wathi engakabunjwa ngisho nasesizalweni sikanina ukuthi wamazi futhi wamngcwelisa wamisa waba umprofethi ezizweni. Niyabo abaprofethi banezwi likaNkulunkulu futhi bazalwa bengumprofethi. Isiphiwo sokuprofetha sihlukile, leso yisiphiwo leso manje ziyisishiyagalolunye. Kuneziphiwo ezinhlanu ezimisiwe ebandleni, abapostoli, abaprofethi, abafundisi, abelusi, abavangeli. Manje lezo yiziphiwo ezinhlanu uNkulunkulu azibeka ebandleni ngokwazi kwakhe ngaphambili. Bese ke kuba khona iziphiwo eziyisishiyagalolunye ezikhona ngaphakathi ebandleni, ukukhuluma ngezilimi, ukuhunyushwa kwezilimi, neziphiwo zokuhlakanipha nolwazi neziprofethi nokunye nokunye. Lezo yiziphiwo zomoya ezisishiyagalolunye ezisebenza ngebandla. Kodwa ke kukhona ezisishiyagalolunye iziphiwo ezinhlanu zehhovisi uNkulunkulu azibeka ebandleni. Futhi sithanda kanjani ukuzibona zonke zisebenza esinye sazo ngumelusi, umfundisi nalezo zinto. Bese ke ezinye ziza ngokuqinisekisa iziphiwo ezokukhuleza. Futhi uNkulunkulu naso njengisho isiwula asizukuthethelelwa, sizokwenza na uzokwenza. Lilula kakhulu indlela uNkulunkulu akwenze ngayo, futhi ngiyakuthanda lokho.
The greater you become before God.
Lapho uba lula kakhulu uyoba mkhulu phambi kukaNkulunkulu kunjalo. Ungalingo zame ukuziphakamisa lapho wenza uzehlisela phansi. Yabo oziphakamisayo uyothotshiswa.
Not long ago I was am I doing something wrong here, brother? Oh, thank you.
Kunge kudala ngabe kukhona kungalungile ngikwenzayo lapha mfowethu. Na ngiyabonga mfowethu, kulungile lokho, kungcono. Ngiyabonga, cishe bengingazwa kali kahle emuva lapho. Ngade kukhona muva nje bengise abantu babengithumelela incwadi woze emhlanganweni omkhulu edolobheni elikhulu e-United States e-Chicago embuthanweni we-Pentecostal. Angikwazanga kuhamba empeleni, kodwa ngizange ngiphendule incwadi. Nendoda eyayiphethe yangithumela igama ungizi. Ngacabanga lokho kulungile. Ngakho ke bathela umfundisi othile omkhulu owayenegama elikhulu futhi ukuthi wayenguthisha omkhulu wesikole seBhayibheli. Futhi ngenkathi indoda yayikhuphuka ngalobo busuku yayinencwadi enkulu kakhulu, yayinamakhasi futhi yanikeza leyo nkulumo yobuhlakani lapho iyifunda emakhasini, futhi yayibuyisela emuva inkulumo enhle kakhulu lobuhlakani. Yabo, kodwa abangcwele bakaNkulunkulu bavele bahlala bathula, kwakungadluli. Wayekwazi lapho isukuma isifuba sakhukumala ukhololo ophendukezelwe, niyazi nakho konke lokhu okumele kwenziwe. Futhi yathola ukuthi lokho akuhambanga nabantu bakaNkulunkulu, futhi ngenkathi bonile ukuthi ayihambanga, ngakho yavele yazivala izincwadi zayo yaseyibuyela phansi, ibhekise ekhanda phansi, ihamba ngokuzithoba ngempela. Ngokukhona ongcwele omdala wehlezi emuva ekhoneni, wamgubuze omunye wayesethi kube yenyuke ngendlela ehle ngayo, ngabe yehla ngendlela ekhuphuke ngayo. Lokho kuthi akube njalo, sizithobe phambi kwenkosi, yileyo ndlela yokwenza. Futhi ngangicabanga nje ngenkathi bengihlezi phandle lapho ngashayela nganyuka futhi ngilalele umfowethu kodwa zeqeda umlayezo wakhe. Ngangicabanga abazalwane bami abangamandiya. Ngethemba ukuthi lokhu kulungile. Ngiyakhumbula e-Phoenix e-Arizona saba itendele sekisi, futhi ngangilo mhlangano lapho futhi kwakukhona umndiya owangena ephuma. Ngicabanga ukuthi wayengumnavajo futhi wangena umnavajo ojwayelekile impela, niyazi ebophe amabhande aluhlaza sasibhakabhaka ekhanda lakhe futhi egqoke iyembe libomvu. Futhi akazange yahlale phansi esihlaleni, wavele wahlala phansi ngqobo iphansi. Niyabo, futhi ngakho mina uBilly wayekade enikezela lawo makhadi omkhuleko futhi ehla ewaxuba futhi ewanika abantu futhi lapho eyokwenza abantu beza emsamo bephethwe izinye nomunye wayene mhlawumbe ubeyoba ndiyazi ubuhlungu besisu noma ukuthize okunye okuncane into ethize encane futhi ngathi kuBilly ngathi ndodana yeka ukubanikeza amakhadi kulabo bantu abangena lutho kodwa nje ubuhlungu bamazinyo lapho kunabantu abahlezi lapho abanomdlavuza befa bafanele ngenemsamo buza abantu ukuthi yini engalungile ngabo bese ubanikeza ikhadi lomkhuleko umuntu ethile thola ukuthi ize phezulu lapho obufunayo ngoba banobunye busuku bubode nje futhi sifanele sivale futhi kukhona cishe abantu abayizingolungwane ezinhlanu lapho abazokhulekelwa futhi bayagula ngempela ngakho Billy wasukuma waqhubeka imicrophone wathi ubabayi uvele wathi nikezela lamakhadi kubantu obegula ngempela wathi manje ngekathi ngiwanikezela kini ngitshele ukuthi yini engalungile ngawe futhi ngizokunika ikhadi futhi wathi abantu nje abaphethwa amazinyo nokungena izinto ezinjalo okuncane ukuphathwa ikhanda elincane isizathu lokho kuyinkinga enkulu kubo kodwa akuyona inkinga njengokufa kumuntu nenkathazo yenhliziyo noma into ethize embi ngempela ngakho ngizombiza ngenduna wayehlezi khona enothulini lukuyiphansi futhi wahamba wakhuphukela kuBilly wambambatha emhlane welule isandla sakhe uBilly wathi nduna yini engalungile wathi ubabayi ungitshelile ukuthi ngibuze ukuthi yini ebingalungile ngabantu wathi mina gula wathi ugula kanjani nduna wathi mina gula uBilly wathi angazi ukuthi ngenze njani wathi kulungile hlala phansi ngizofika kuwe emizuzwini embalo wambheka lawo mehla amancane bheka ngenkathi leso sigejane samakhadi sehla kakhulu wenyuka futhi wamqweba futhi wayesethi mina gula futhi ngakho uBilly wathi nduna wathi kuzomela ungitshele ukuthi yini engalungile ngawe ubaba uthe manginikezele lamakhadi kubantu abebegula ngempela yini engalungile ngawe na ugula kanjani na wathi mina gula uBilly wathi kulungile nduna thatha lokhu bese ubhale kukho mina gula niyabo ngakho kwenzeka ukuthi wangena emgqeni womkhuleko ngobusuku bulandelayo ngakho wenyukela lapho kusobala inkosi yaqala ukukhuluma isho ukuthi yini engalungile nokuthi yini kanjalo njalo futhi ngakho ngathi nduna ya ngathi uyakholwa ukuthi inkosi izokuphulukisa na wangibuka futhi ngibonile ukuthi akakuthelanga kahle kakhulu yabo ngathi uyakholwa ukuthi inkosi izokuphulukisa na wathi kunjalo futhi ngathi ingabe uzobomfana olungile ngemva kwalokho na wathi lokho kunjalo futhi konke engakusho kuye wathi lokho kunjalo ngathi lokuthi kwakunamagama ababili kuphela engawasho wayese ufundile lawo mina gula no lokho kunjalo ngahlakana naye cishe izinyangeni ezisithupha noma ezisishiya kolombili kamuva ezansi lapho ngathi nango lowo mfowethu ongumndiya ngaya ngale kuye ngathi unjani mfo kanjalo wathi lokho kunjalo umunye esithike senkolo phandle lapho sathi waphulukizwa niyabo waphulukizwa futhi yilokho kuphela ikwazi lokho kunjalo ngakho lokho kuphela kumele ukwazi lokho kunjalo ngakho sibonga kakhulu ngalokho kukholwa kulula into kuphela ofanele uyazi ukuthi kunjalo lapho sikhuluma ngeBhayibheli kunjalo umshayina ngeke ngesikhathi kungahle kube namashayina lapha kulobu busuku wathi nina basemelika anifundi kahle wathi lonke nifunda kulo lonke ikhasi kanje futhi wathi ngizokufundela uJohane wesithathu ishumi lesithupha wathi wena uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi wathi wena uthi ka uthi wathi thina mashayina sifunda phezulu naphansi kwekhasi
God so loved the world he gave his only begotten at right
uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa lokho kunjalo ukuhamba uhlangana nabantu abahlukene ezizweni ezahlukene kuyamangalisa kodwa ukuthola ukuthi bonke abantwana bakaNkulunkulu bangabantu abamangalisayo kunendaba ukuthi iluphi ulimi ukuthi bayini bonke bangabantwana bakaNkulunkulu futhi banomoya omuhle kakhulu futhi ngiyabathanda bonke
Norwegians, Swedes and
Abase Norway amaSwedi namaFini naseFinland kulapho umfana omncane avuswa khona kwabafileyo cishe nifunde indaba lapho futhi lezo yizikhathi ezinhlanu ezilandelanayo ngokuhlola kodokotela ukuthi abantu abahlanu sebefile kungomusa kaNkulunkulu ngombono wabiza ukuphila kwabo kwabuyela kubo futhi lokho izitatimende ezisayiniwe zodokotela niyabo nikufundile lokho kuyi Christian businessman kungekudala ngengane encane yaseMexico na manje lokho niyabonga phambi kokufaka noma yini ekushicilelweni kungcono ukwazi ukukufakazela niyabo ungakusho lokho kulungile ngoba ungakuphika kodwa lapho ukushicilelile kungcono ube nakho kuyikho futhi ngakho lengane encane yaseMexico udokotela wasayina ukuthi yayifile ngalokho kusa izanze eMexico lapho ngokukhona izingulukwane awu ukubizele altare okukodwa kwaveza abantu abayizingulukwane ezingamashumi amabili ngesikhathi esisodwa nalengane encane yaseMexico manje bonke babengamakatolika futhi babe kuyinto enjalo nje bafika lapho ngehora lesishiyagalolunye ekuseni futhi balinde ngize ngifike lapho ngehora lesishiyagalolunye ngalobo busuku belindile ukuba ngize futhi ngize emsamo izulu belina usuku lonke lithe la futhi bema khona lapho kule mvula impela ngobusuku bangaphambi kwalokho ngokukhona umfowethu omdala waseMexico weza enqamula emsamo engazifakile izicathulo ibhulukwe lidlavazekile lonke isigqoko sidala esithungwe ngentambo eyintanjana futhi wayeza enqamula emsamo ethuthumela kanjalo futhi wafaka isandla ekhukhwini lakhe wasekhipha obunye obuhlalu ukusho uYeti Maria futhi ngathi lokho kudingekile umhumushi umfowethu Espinosa abanye benu abantu beAssembly of God bangamazi Espinosa ukanye futhi ngakho wayengomhumushi wami futhi yena ngathi lokho kudingekile ngakho wakhuphuka weza futhi ngabheka futhi ngangilapho ngimi lapho ngifake ipheya lezicathulo ezinhle isudu enhle omunye anginika yona futhi lapho lowo mfowethu omdala umpofu wayelapho wayengenazo izicathulo wayengenasudu ibhanti lakhe lalimaninginiki engenalo nhlobo ihembe enothuli mhlasimbe umfowethu omdala wayengakaze abe nokudla kumnandi empilweni yakhe futhi ngisanda kudla ukudla kumnandi kumbulani ungumuntu uKristu amfelayo ofana nami noma omunye umuntu unokufanayo nje njengoba nginakho mhlasimbe isikejane sezinganyana ezincane ekhaya noma mhlawumbe abafo abasebasha khona ke ngoba wayengabane eminyaka engabani ngeke baba wami futhi wayephuputheke ngokuphelele lapho futhi ngabeka unyawo lwami ohlangothini lwakhe ibandla likwazanga ukubona umsamo wawucishe ube mude nje njengalesi sakhiwo singaphesheya ngase ngibeka isicathulo sami iceleni konyawo lwakhe ukubona ukuthi sizomlingana yini ngangiyomnika izicathulo zami futhi ngacabanga ukuthi kodwa izinyawo zakhe zazikhudlwana kakhulu ngabe sengilinganisa amahlombe ami emahlombeni akhe ibhanti lami lalingeke lemlingane ngacabanga uNkulunkulu nakho ke futhi ngabona izinwele zakhe ezimpongazi lengela phansi amehlo akhe emhlophe ngacabanga ukube kuphela bengingamsiza ngandlela thize ufanele uzwele abantu noma ungeke usize ngalutho lapho ubakhulekela ufanele ubazwele ngacabanga ukube ubabayi ubesaphila na wayengaba ngakuleyo minyaka mhlawumbe ungubabayi womunye umuntu futhi ngacabanga bese kuthi ke cabanga nje ukuthi uSathane ube mubi kakhulu kuye imvelo imfake esimweni akuzo mhlasimbe kulokhu kushaywa indlala futhi lapha kanako ngisho nokubona ukubona ukuba ahamba-hambe ngase ngigaxa umfo omdala ngase ngithi babose ezulwini ngiyalikhulekela lelikhehle lethandekayo ngambuka kumiqekelile lapha embonweni phambi kwami wayengakwazi engibuka ngo akukho lutho oluzomisa lokho lapho lowo mbono ufika yebo mnumzane ngibonile ukuthi wayengabona ngavele ngamsusa kimi kanjalo futhi ngambongoloza glory adios lokho kusho ukuthi udumo kuNkulunkulu lapho wayengabona kahle ngangokunokwenzeka futhi ngobuso kubulandelayo kwakukhona inqwaba yamatshali amadala nezigqoko lokho kwakucishe kube amafidi amathathu kuphakama futhi cishe amayadi ayishumi nanhlanu angamashumi amabili ubude bake bazi kanjani ukuthi kwakungokukabani angazi kwavele kwanqatshelaniswa ndawonye ukuba kukhulekelwe lapho ngifika emsamo ubili indodana yami wathi kimi sasisanda kuqala kushumayela umfowethu Espinosa ngahamba ngenyuka ngisibe nobusuku obu emithathu nje kuphela sonke sasingaba lapho futhi ngathi manje ngizokhuluma kulobu busuku njengoba ngenzele izolo kusihlwa nginitshela nonke lokho uJesu ayeyikho futhi nibonile lapha ephuma edabule ebandleni nibonile ebuyisela kubona empumputheni bukani kulele lapho inqwaba engaka yezinduku zokuqhugela izindala nezihlalo nezinto abantu ababehlezi kuzo ngathi kuyakhombisa ukuthi ukukholwa kwabo enkosini evukileyo kwenze lokhu futhi ngathi manje ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo futhi uBhili uza kimi wathi babayi nginabangenisi abacishe babe amakhulu amathathu ngakulolu hlangothi futhi wathi abakwazi ukubamba owesifazane omncane futhi wathi cishe ophakeme kangako owesifazane osemusha wathi uningane ifile futhi kade emi kuleyo mvula phandle lapho futhi wathi umanyana akakaze amnike umanyana igama manyana lisho kusasa futhi wayenenza kakhulu ngaze ngambiza kusasa niyabo wayefanele angilandele bathi ngelesihlanu ngqo bese ufika lapho cishe ihora ligamenxe lesishiyagalombili noma elesishiyagalolunye niyabo futhi ngambiza ngomanyana wathi wayekhipha amakhadi omkhuleko uBhili wayefanele nje abheke ukuthi akawathengisanga niyabo yilokho esifanele sekubheke hayi umuntu okhipha amakhadi omkhuleko unomsebenzi obophezelekile futhi ingakho nginendodana yami uqobo wakhipha ngoba abantu kungaba into ethize embi yenziwe futhi ngakho ke wavele wambheka futhi wakhipha amakhadi omkhuleko futhi wathi ukhiphe wonke amakhadi omkhuleko futhi lona wesifazane omncane kalithelanga futhi wathi labo bantu kade bemile njengoba wawungabona iduze kwaleso siyingi senkunzi enkulu lapho ene kade emile lapho usuku lonke kusukela ngehora lesishiyagalolunye noma elesishiyagalombili noma ngelesishiyagalolunye ngqo ngalokho kusa ngenkathi bevula amasango futhi lokhu kwakucishe kube ukugamanxa kwehora lesishiyagalolunye ngalobo busuku mhlawumbe ikota ukuba kushaye eleshumi futhi wathi nalowo wesifazane omncane ugibele wadlula kulabo bangenisi unengane efile isongwe ngengubo yokulala ufuna wena ukuthi uyikhulekele futhi wathi ugibela phezu kwamahlombe abo agijime phakathi kwemilenze yabo futhi wathi sifanele nje sibuyele lapho futhi simkhahlele asuke emsamo uyabo ngoba ngeke ngikwazi ukumvumela phezulu lapha ngaphandle kwekhadi lomkhuleko ngoba kuzodala siyaluyalo uyabo ngoba labo bantu bema lapho isikhathi eside kangako belindele ikhadi lomkhuleko nomfoti Jack Moore abaningi benu nonke bangahle bamazi wase Shield Report eLouisiana abanye benu bangahle kuba bazwile ngaye uyindoda enhle kakhulu wayesemsamo kanye nami ngathi mfoti Moore lo wesifazane ubengeka ngazi ahamba uye ngale ukhulekele ngane noma ngabe ikuphi lapha ya futhi akasoze awazi umehluko wathi kulungile mfoti Branham wasuka wahamba futhi ngathi manje mfoti Espinosa humusha ngathi njengoba bengisho ukukholwa kungokuqiniseka ngezinto ezithenjwayo futhi ngabuka futhi khona lapha phambi kwami kwakuyingane encane yase Mexico ihlezi lapho yayinobuso obuncane obuntsundu futhi yayingehleka yayingenamazinyo izinsini zayo nje zibonakala khona lapha phambi kwami ngacabanga angazi noma ngabe yileyo ngane futhi ngama ngathi ungahumushi ngathi mfoti more awume kancane ngathi Bhili yenza indlela futhi ulethe lowo wesifazane phezulu lapha emsamo futhi ngakho bakhuphule wesifazane omncane wayesekuphuka waguqa ngabadolo waqala kumpongoloza padre padre kusho ukuthi baba wayengumkatolika yabo padre padre ngase ngimbamba ngesandla ngathi sukuma sukuma wasekhipha ingane yakhe encane encane egongobele ethi ayibe yinde kangaka ngaphansi kwengubo yokulala imanzi te nje lalidliva nje usilonke futhi yayimanzi te futhi ngathi uyasazi singisina futhi wayelokhu ethi nje padre padre futhi umfoti Espinosa wamtshela ukuthi athule futhi ngakho ngabeka isandla sami phezulu ingubo yokulala indadlana kanjalo leyo nto eqinile bandayo isimo ngathi baba osezulwini angifuni ngiyazi awudingi ukuphulukisa ukuze uzifakazise uyaphulukisa ukuze ugcwalise izwi lakho ngathi siyazi sonke ukuthi wena unguNkulunkulu kodwa emzuzwaneni owedlule nje umbono wafika phambi kwami njengoba wazi ingane encane bekuyile ngane yini baba uma bekungesiyo ngaleso sikhathi yathi wa wa iqala ukukhahlela izinyawo zayo zincane kanjalo futhi lapho yayiphila bese kuthi ke ngakho ngathi kumfoti Espinosa ngathi futhi wavele waqala kudaziluka futhi wawela emuva kanjalo futhi ngasho kanjalo ninikazela ihle lincane into encane nje cishe eminyakeni yale ngamashumi amabili mhlasimbe ingane yale yokuqala futhi ngakho ngathi futhi Espinosa manje ungashe lutho ngalokho manje uyabo ngoba into yokuqala beka umgijimini ingane futhi uthole nakuthi dokotela wakhe asayine isitatimende niyabo ngoba sifuni lutho lokho kufanele kube iqiniso niyabo awufuni lutho umuntu othile ufunda noma yini wena ufuna kube iqiniso kufanele kube yinto ethize engalungile ngoba lokho bekungeke kube ngokulungile phambi kukaNkulunkulu futhi ngakho kwahamba nodokotela wasayine isitatimende sokuthi ingane yabulawa yinyumonia ngalokho kuzange ehora lesishiyagalolunye ngqo ehhovisi lakhe futhi lokho kwakungehora leshumi cishe ngehora leshumi ngqo ngalobu busuku yayifile sonke leso sikhathi futhi ihlale eMexico namhlanje inempilo futhi ijabule nebo ngoba uKristu uyaphila uKristu uyaphila futhi kubizani la ukukholwa kulula ngithe kumelusi wenu umfowethu Eddie Pascal ngithe kuye kulobu busuku noma kulentambama ngenkathi ngikhuluma naye ngathi kubi kakhulu ukuthi asibanga nawo amavika isithupha agcwele kade sikhuphuka kugwini ukuba khona phakathi lapha phakathi kwabantu wathi mfowethu Branham wathi leyo akuyona ingxenye yesithathu yamandiya wathi bangabadobi abahwebayo futhi bonke bangaphandle kulezi ziqhingi naphandle kuphumele lapho ngathi ohe ngingathanda kanjani ukungena esikebheni esincane futhi ngesoko seqhingini ngesiqhingi phakathi kwabo akusikho lokho kuphela kodwa ngiqaphelile izolo busuku emhlanganweni abanye benu maswidi nabaseneway namajalimane ehlezi emuva lapho abaseCanada ukukholwa okumangalisayo uNkulunkulu nebusise ngabantu abahle kakhulu sinomsindiso omkhulu sithandayo sonke futhi ngingilapha bengingeke nginiphulukise ukuba benginganiphulukisa bengizokwenza yabo niyazi bengiyokwenza lokho uma bengingathatha uma ukuniphulukisa uma bengingathatha ikota amasenti angamashumi amabili nantano futhi ngiwabeke phansi futhi ngiwaphushe phezulu naphansi nalesi sitaladi usuku lonke kulungu ngekhala lami bese ke ngikubona uphulukiswa ngiyokwenza manje uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami nali iBhayibheli futhi lokho kunjalo ngingakwenza kodwa lokho bekungeke kusize ngalutho yabo kodwa futhi manje uma umuntu othile eke weza futhi athi ngingakuphulukisa ungakukholwa lokho yabo ngoba ngisho nemithi ayiphulukise uNkulunkulu nguyena kuphela umphulukiso khona ngiyinkosi uNkulunkulu wakho ephulukisa zonke izifo zakho lapho lo mncane waseCanada uDeni Martin nefundile indaba kuyiReader's Digest lapho bamesisele zansi le lapho ethi kuthele kakhulu futhi edwetshiwe kwaze kwaba uJohns Hopkins iMayo Brothers nabo bonke baminqaba futhi wehlela eCosta Mesa futhi wayese emhlanganweni nomoyo ongcwele wakhuluma iReader's Digest yabhala yathi umvangeli akambuzanga umfana watshela umfana ukuthi wayengubani wamtshela ayekwenzile nokuthi uvelaphi nokuthi kuthiwani ngakho futhi waphulukiswa niyabo ngase ke ngibizelwa kwaMayo Brothers ingcintiswano yalokho futhi bathi ngathi awu bagaze balifaka igama la kwaMayo Brothers lapho kodwa bona lapho babene Readers Digest futhi kwakungubaba owayekushilo kodwa ngokusobala umlobi wayengeke asho lokho mayelana neisibedlela nokuthi sathini eziningi ezinkulu uma ufunda udaba kwathi imithela mpile eminingi emikhulu eMelika naseCanada yayimenqabile futhi isifo sokukhonkobala edwetshiwe igama kwakungudeni Martin iReaders Digest ka-October cishe eminyakeni emine edlule futhi kwanake wathi lokho kuncane iba lomfanyana shona minyaka yisishiya galombili budala indaba ayidabukisayo ukuthi lo mfowethu omncane waseCanada wedla kanjani ngesihlibi wathi wayazi amanye amantombazana izithulu nezimungulu alethwa emhlanganweni wami ngaphambi kwalokho futhi inkosi yaphulukisa eyodwa futhi enye yawo ingumculi ebandleni nenye ingumlawuli wezingcingo ngakho omabili aye yizithulu nezimungulu ngakho wathi yasibhacabule doni masihambe futhi uyasho futhi umama nabo babecabanga ukuthi mhlawumbe banga thatha amadola angamashumi amahlanu futhi bonke beza e-United States futhi bathathe uDoni bamise emhlanganweni nakho konke kunye bekungeke kukhokhe ngisho enye yezindlela zabo endizini bekumele beze ngebhasi bengakwazi ngisho nokuza ngesitimela futhi kwathi sebefika lapho kwadingeka bathathe i-Travelers Aid ukuze baphumele lapho umhlangano wawukhona nomoya ongcwele wamtshela ukuthi wayengubani ukuthi uvelaphi nokungena okunye ubaba omncane ofinyezekile ephethe ingane yakhe futhi ngakho yabe isimtshela kahle ncamashi okwakuzokwenzeka inkosi yamphulukisa umntwana kube inkazimulo kaNkulunkulu futhi lapho bebuzwa ngalokho bathi kwaMayo Brothers mfundisi Branham asisho ukuthi singabaphulukisi kuphela sizisho ukuthi sisiza imvelo kukhona umphulukisi oyedwa uNkulunkulu lowo lokho ngokukwedlula konke akunjalo yini niyabo udokotela angaqondisa ingalo lapho iphukile khona kodwa akakwazi ukuphulukisa udokotela angalikhipha izinyo kodwa akakwazi ukuphulukisa lapho elipho uma khona angakwazi ukusika inanzi kodwa ubani ozophilisa na yabo awukho umuthi ozokwakha amangqamuzana amangqamuzana ayisimila yabo futhi akukho okungakuphulukisa lokho akekho ongakwazi futhi kubani isimila kungukuphindaphindeka kwamangqamuzana okungokudaliweyo futhi kunomdali oyedwa lowo ngunkulunkulu yabo futhi uzofanele athunge ahlanganise leyo ndawo ahlanganise lelo jambo udokotela angakuqondisa kodwa yabo wona kumele uthathe calcium ipotashi nokunye nokunye okungena kulelo jambo okulihlanganisa manje uma bengingagwedla imoto yami phandle lapha noma ngizidlalela ngayo ngasengephuka ingalo bese ngigijimela kudokotela ngathi dokotela ungumphulukisi phulukisa ingalo yami ngokushesha impela ngifuna ukuqedela imoto yami uyothi udinga kuphulukiswa kwengqondo mfana kunjalo uma ungumphulukisi phulukisa ingalo yami akayena umphulukisi yabo yena uthi ngingayiqondisa ingalo yakho uNkulunkulu uzodingeka ayiphulukise ngakho ke yabo umbhalo uqinisile njalo ngiyinkosi osephulukisa zonke izifo zenu kunjalo siyabonga ngeziphedlela nemithi nokunye nokunye zisize imvelo kodwa ziphulukise qabo abasebaba phulukise uNkulunkulu ungumphulukisi imibhalo ayina kuqamba manga niyabona manje ngicabanga ukuthi ingakho ngithatha isikhathi esiningi kangaka nilunge kakhulu ngingavele ngime ngikhulume nawe futhi nakho lapho khona kodwa uyazi ukuthini angikwenzi ngiyadlula nje kulesi sikhathi anginakho kodwa kuncane ukuhlala nawe kodwa ngifuna ukwenza usuku nawe ngingaliwenza nonke na ngemva kokuwela umfula ngaphesheya futhi siphenduka izinsizwa lezintombi futhi ngifuna iminyaka einkulungwane yokubonana nomuntu ngabunye wenu sihlala phansi ngasezihlahleni ezihlala ziluhlaza futhi sihlale phansi lapho futhi sixoxe futhi nakho kufika u-Abrahama futhi sizosukuma futhi sixholane no-Abrahama noDanieli uzofika futhi sizoxholana naye futhi sicumacume simemeze kancinyana futhi sihlale emuva phansi futhi sikhulume njengephothadeni ngenkathi sasinomhlangano lapha manje lokho kuzokala sengathi kwabanye abantu kungaba inganekwane kodwa lelo yiqiniso amen lokho kuyiqiniso njengoba kungaba njalo manje ngaphambi kokuba sikhulekela abagulayo kumbe noma yini esiyenzayo futhi manje ngifuna nazi ukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu asizami ukwenza lokho ukubamba kwethu okukhulu uDokotela FF Bosworth umngane wami omuhle usanda kuya ezulwini kamuva nje ikhethela ngempela abaningi benu bezwile ngoFred Bosworth wayeyindoda esaba uNkulunkulu engcwele endala futhi wathi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kufana nokuyodoba wathi awulokothi ubonise inhlanzi ihuku ibonise isicupho ibamba isicupho bese ithole ihuku ngakho lokho ngokuthi ngakho cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha enkonzo kaJesu ayese kuphulukiseni ngokukaNkulunkulu kuheha ukunaka ngokuthi lokungaphezulu kwemvelo kwenziwa futhi abantu khona-ke bakholelwe kuNkulunkulu onamandla okwenzayo niyabo ngakho ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kungokuncane futhi awusoze wenza kakhulu kokuncane kunjalo nkosikazi Paiskali kunjalo na kunjalo awukwazi ukwenza kakhulu kokuncane ngakho sifanele sikhumbule ukuthi lokhu lapha kuyinto nje manje indlela yami yangempela yokukubona manje sinamadoda amakhulu ezweni namhlanje amadoda amakhulu uTom Osborne ubani bonke uOral Roberts nalawo madoda futhi ninamadoda amakhulu eCanada lapha edlula ephulukisa ngomkhuleko ebeka izandla phezu kwabagulayo ngiyakuhlonipha lokho bangamadoda kaNkulunkulu ukholo okukhulu ukubambelela kukho kodwa othile wangibhalela incwadi eminyakeni edlule lapho ngiqala wathi futhi Branham ukugxeka okuhle futhi ngiyakuthakasela lokho kukwenza wazi lapho omi khona inqobo nje uma abantu bengakutholi niyazi babe luhlaza ngempela ngakho ufune nje ukuba ngumfowabo futhi bakutshele lapho onephutha khona futhi ngiyakuthakasela lokho ngihlala ngikwazisa kugxekwa inqobo nje uma kulungile bese kuthi ke le ndoda yathi uyazi futhi Branham yathi Oral Roberts uzokhulekela amakhulu amahlanu ngenkathi ukhulekela ababili yathi yindoda nensawo ukwedlula wonke ngake ngayibona awu ngathi lokho kuyiqiniso ngambhalela ngamphendula kodwa wathi umfoti Roberts angasukuma lapho futhi abeke izandla kubo kanjalo futhi abakhulekele lapho bedlula futhi abakhulekele kanjalo futhi nakho uzamile lapho ubhekana noyedwa niyabo ngathi kodwa yabo uNkulunkulu wanika umfoti Oral Roberts indlela yokukhulekela abagulayo futhi wanginika enye indlela yokukhulekela abagulayo nomfoti Oral Roberts ukwenza ngendlela yakhe uNkulunkulu amtshela ngayo ngikwenza ngendlela uNkulunkulu angitshela ngayo kunjalo ngathi manje nakho kuyiko lapho ubuka kuthiwani sibonele uma unokukholwa okukhulu ake ngisho nje ukuthi le ngokuvamile bona labo abagejayo bayangena manje ake sithi sibonelo sinokukholwa okukhulu futhi nakho kuma indoda emthamo inesikhathi esikhulu nemeza nenkazimulo kaNkulunkulu izungezile futhi ngathi manje mhlawumbe le ndoda yebe imali ethile yaphila kabi mhlawumbe yagijigeja imali osifazane othize ngokungaziphathi kahle noma wenze ukubulala ngamabomu noma ukuthize uNkulunkulu ayembeke lokho kugula phezu kwakhe niyazi uNkulunkulu usebenzisa kugula ngokubhaxabula ukusiletha kuye uyakukhona lokho mina impela kunjalo ibuka uJobe ukujeziswa kwenkosi manje ufanele uqaphele iziphiwo zobuprofetha zingakufaka inkathazweni impela zingakwenza manje ukuba ke le ndoda yenze into embi futhi ngimi lapho enkulu kakhulu esikubiza ngokuthi emelika ukukhona kweBova futhi ngiyayibamba bese ngithi haleluya haleluya isathane yamkhulula uDumo kuNkulunkulu futhi ngiyasisusa lesi sifo kuye futhi uNkulunkulu wasibeka kuye ngenjongo na ngisenkathazweni noNkulunkulu ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na mhlawumbe anikutholile ndani ake nginini kombhalo thize ngiyazi anizwe ukuwunga baza umbhalo lapha ake sithathe uMose bangaki abakholwa ukuthi uMose wayengumprofeti umprofeti omkhulu na uNkulunkulu watshela uMose yehlala lapho futhi ukhulume nedwala noMose wehlala lapho futhi wenza lokho uNkulunkulu ayemtshele ukuthi angakwenzi washaya idwala walishaya kokuqala kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi akhulume kulo futhi idwala lalinguKristu washaywa kanye wakukhuluma ngobuthakathaka begazi likaKristu ngaleso sikhathi futhi uMose walishaya kokuqala waphuma amanzi baphinde bakhala futhi babelokhu bekhalela amanye amanzi nokunye ukuthize futhi uNkulunkulu wamtshela ukuthi ehle futhi ahambe akhulume nedwala kodwa walishaya amanzi wazange eze futhi waphinde walishaya futhi wayenamandla okukwenza wayengumprofeti nabanzi aphuma kunjalo wenzani uNkulunkulu na wathi khuphukela lapha Mose wathi uyalibona izwe ngaleya na awuzi kungena awungilalelanga ezansi lapho edwaleni iyayikhumbula indaba akunjalo na wayenamandla okukwenza kodwa kungcono aqaphele indlela awasebenzisa ngayo lawo mandla bukani u-Eliya wayenempandla futhi wayehla ngomgwaqo futhi abanye abantwana abancane baqala ukuthi umdala nempandla kungani ungakhuphuki nje njengoba kwenza u-Eliya na behlekisa ngaye manje lokho kokulungile lezo zinganyana ezincane azizange mhlawumbe ngabazali bazo abazifundisa kuba zenze lokho zazingabafu abancane zazihlekisa ngalo mprofeti kodwa bamthukuthelisa futhi waphenduka futhi wabeka isicalukiso kulabo bantwana egameni lenkosi namabhera amabili ezinsikazi aphuma emahlathini ababulala abancinyane abangabashumi amane nambili abantwana abangelacala manje lokho kuzwakali imvelo kamoya ngcwele kuyazwakala na qabo babula leni labo bantwana niyabo kodwa umprofeti wethu kuthele niyabo wabaqalekisa labo bantwana kwadengeka baqonde ngoba wayengumprofeti niyabo ngakho ufanele ubheke qaphelani kulowo muqa ngiyabona ukuthi inkathazo umuntu ayiyo batshele bese ke uqaphela ubone ukuthi bazothini noma bazokwenzani ubone ukuthi ungitshela ukuthi angenzeni uma kukhona kungalungile lapho kusahlala kumnyama futhi kumnyama futhi kuyabanda ngithi hamba futhi inkosi kubusise kodwa ke uma kungenjalo futhi ngiyabona kuyenziwa ngibabona isikhathi lesizayo khona ke ngithi isho kanje inkosi niyabona bese ubona ukuthi konke kulungile ke kuzokwenzeka manje khuleka nje kholwa futhi ngolunye usuku ngiyathemba ukubuya nawe ukuze sihlale isikhathi eside ndawonye ngakho uma inkosi ithanda manje ngifuna kufunda indikimba encane ejwayelekile embhalweni futhi itholakala kuMathewu ngcwele sahlukweni seshumi nambili futhi siqale ngevesi lamashumi amane nanye futhi amadoda aseninive ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukajona futhi bekani kukhona lapha omkhulu kunojona
shall rise up in the
generation. Futhi indlovukazi yaseningizimu iyakusukuma esizukulwa ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuze ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bhekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni.
Now I would like to take for a sub
manje ngithanda ukuthatha njengesihloko lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni
and for a text recognizing God
futhi okwendikimba ukuqonda iziphiwo nezibonakaliso zikaNkulunkulu manje singakhuleka.
Our heavenly Father, we have just read from your word.
Baba wethu wasezulwini sisanda kufunda ezwini lakho futhi wena uyizwi futhi ubulokhu uyizwi.
And now we thank thee that we have
futhi manje siyakubonga ukuthi sinokukholwa kokwazi nokukholwa ukuthi yonke into isebenza nje ngokumisiwe ncamashi.
Tonight this meeting is just exactly on time.
Kulubukuso kolomhlangano usesikhathini impela nomhlaba nakho konke ukuzuza ngempumelelo kwawo kusesikhathini ncamashi.
Oh Father, when passing through the world's fair,
futhi oh baba ngikathi ngidlula embukisweni womhlaba izinsukwini ezimbalwa ezidlule ngibuka impumelelo yenziwe ngumuntu nokuthi uthuthuke kanjani, ukuthi abantu babebuthene kanjani emhlabeni wonke ukuba babone ukuthi umhlaba wawenzani ukuthola okungcono kunakho konke abakwenza.
Germany, England, Switzerland, the world around.
IGerman, England, Switzerland, umhlaba wonke wawubonisa lokho owawukwazile ukuthuthuka kukho.
And then, Lord, we come over to this little city.
Futhi khona kwenkosi sizangale kuleli dolobha elincane emuva le lapha ePort Albany.
Were some isolated Indians from off the island.
Lapha manyamandiya angawodwa na avela kulesi siqengi aziyo ukuthi kuyini ukubonga uNkulunkulu ngokubamba inhlanzi enhle. Ukwethembeka nangobuqotho ongama into abenabuke kushona kwelanga akhale abonge uNkulunkulu lapho izinyoni zivuke ebuseni futhi ziqala ukucula futhi akwazi ukubona uNkulunkulu emvelweni futhi amuze ememeza ezinyonini futhi ayibheke ishaya amaphiko ayo amakhulu emoyeni. Kodwa sihlangane lapha ngenxa yombukiso womhlaba kamoya ukubona uNkulunkulu akwazile ukukwenza ngebandla lakho omnyakeni ukuthi uze kanjani ukusuka ekuvumeni kuye eziphiweni nezibonakaliso nokukhuluma ngezilimi nezimanga futhi manje kwehle ngokuze kufike esibonakalisweni sokugcina. Unkulunkulu odabeni lwakho olukhulu ekhombisa izwe lokho akwazile ukukwenza ngabantu bakhe.
And we're so glad to be represented.
Futhi sijabule kakhulu kumelwa kulobu buso kuNkosi phakathi kweqembu labantu okungukuthi liyakukholwa futhi liqotho futhi lihamba yonke indawo ukuthola kulunga kukaNkulunkulu. Manje baba wasezulwini busisa izwi lakho busisa abantu bakho yonke indawo sindisa abalahlekile Nkosi. Oh Nkulunkulu bafanele bahambe ngolunye usuku siyazi.
And I trust Lord that tonight
futhi ngiyethemba Nkosi ukuthi kulobu busuku kuzofezeka ukuthi sizoba uhlobo labezizwe uJesu ayelwazisa. Sifunda eBhayibhelini lapho uJayiro intombazanyana yakhe yayilele igula ifa.
And he said, come lay your hands upon my child.
Futhi wathi woza ubeke izandla zakho phezu komntwana wami futhi uzophila. Kodwa ngenkathi umRoma owezizwe wathi angifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami. Khuluma izwi nje futhi inceku yami iyophila. Khona-ke waphenduka futhi wabheka u-Israyeli wayesethi angikufumananga ukukholwa kunjalo kwa-Israyeli. Manje baba asizami ukubeka izandla phezu kwabagulayo ukuthi lapho sengihamba basho ukuthi kwafika umfowethu othile wangibeka izandla. Kodwa mina baba ngikhulekela ukuthi bazobona lokho inhloso enhliziyweni yami njengenjongo yezwi lakho engizama ukubalethela lona ukuthi umsindisi wabo uJesu ukanye nabo uyaphila njalo uyaphila.
2,000 years of criticism.
Iminyaka ezinkulungwane ezimbili yokugxekwa nokubanda akukwazanga ukumbulala usaphila phakathi kwethu ngoku lobu busuku. Futhi ake abantu babone ubukhona bakhe bambone sebenza bangalindeli ukuthi umuntu mumbe abeke izandla phezu kwabo kodwa ngokukholwa khonani uKristu ovukileyo futhi nemukele ukuphulukiswa kwabo nensindiso yabo. Behla benyuka eziqhingini ndawo zonke befakaza njengeninikazi elincane esikhulume ngalo izwe lobusuku emzini wasesikare nangalo ezweni lamaSiriya. Siphe khona Nkosi. Singizinceku zakho sizibophezela ngokuzithoba ngalendikimba kulobu busuku. Khuluma Nkosi, sisezandleni zakho, yenza ngathi njengoba ubona kufanele egameni lika Jesu siyakucela. Amen.
Now in these meetings to the clergyman
manje kule mihlangano kubefundisi basesontweni ngizamile ukuyigcina ilula kakhulu umlayezo nje futhi wokuphulukisa ukuze sikwazi ukubheka inkosi yethu. Manje izikhathi eziningi abantu bahamba bezungeza neyazi futhi ngumuntu nje bathi oh umfowethu sibanibani, haleluya, awucabanga ukuthi wayenesiphiwo sikankulunkulu na wangibeka izandla, haleluya. Qhabo, ukukholwa kwakho kwakwenza, niyabo, kwakuwukukholwa kwakho, hhayi izandla zomfowethu, kwakuwukukholwa kwakho, uyabo, ngoba uma kukhona ukukhulukiswa ezandleni zomunye umuntu, manje-ke kwenzekani eCalvary na? Lapho akho kakhona inani lokuphulukiswa kwethu, ukukholwa kwethu ngamunye emsebenzini wakhe ophelile, noma yimuphi umuntu uyakwazi lokho, uyabo. Manje ngakho-ke angizanga zame futhi ngithi masikhuphuke sonke futhi sivumele beke izandla kuye, ngizama ukusho lokhu ukwakha ukukholwa kwenu. Manje futhi omunye wenu kuthiwani, uma omunye wenu bazalane noma odade basendiya engagula ngaphandle le kwesingesalezo zikhenge na, uyacabanga awu ngimpofu anginayo imali, uma bengingehlele zansi estate ngehle le kumfowethu Branham ngiye le ku-Ora Roberts, awu mhlawumbe umfowethu Roberts mhlasimbe ubungathatha izinyanga ukungena. Nginamakhulu amathathu ahlezi lapho ohlwini lwabalindile manje abavela kuwo wonke umhlaba, kodwa lokho okwemihlangano yangasese. Niyabo, lapho singena lapho ngithatha udaba olunjalo asilokothi silushiye, silushiya lodwa ukuze kube uNkulunkulu uyembula. Uthatha uNkulunkulu kwembula okufanele akwenze, akwenzile nokunye lokunye kanjalo. Manje lezo yizingxoxo zangasese, leyo yinto ethile empilweni. Sinecebo elendlalwe ebhayibhelini lapha, kodwa impilo yangasese yezinto wow, bekungathatha eminyaka, bengingabhala imiqingo yencwadi ngalokho engimbone kwenza, futhi akukho nakanye okwake kwehluleka, akukho nakanye okwake kwehluleka. Vele ubuze noma ubani kunoma yiphi indawo, akwenzeki neze, ngeke kwehluleke, nguNkulunkulu. Kunento yonke uNkulunkulu angeke ayenze, angeke ehluleke, angeke ehluleke. Manje kholwani, manje uJesu wayesola leso sizukulwane ngokungasikholwa isibonakaliso sakhe ukuthi wayesifakazisile kubo ukuthi wayengumesiya. Manje sithathe lokho izolo busuku ukuthi wayengumesiya kanjani ngoba wayeyizwe. Ngabe kunjalo na? Manje mesiya kusho uKristu ogcotshiweyo. Futhi khona-ke wayesezoba yinkosi, uNkulunkulu umprofethi, futhi nakho kwakukhona umoya kuye. Manje khumbulani labo ngempela abadlala nesifundiso sombhalo bamqonda, kodwa labo abasuka kwelinye ibandla emasikweni abo bakugeja, niyabo. Futhi Jesu watshela labo bafundisi wathi, nina namasiko enu, nithatha imiyalo kaNkulunkulu niyenze ize. Manje bebezokwenzani ngesiko namuhle na, ethi izinsuku zezimangaliso seledlule? Lokho yisiko labo, ayikho into njengokuphulukiswa ngokukaNkulunkulu, lelo yisiko, hhayi iBhayibheli. Ngingakhombisa noma yiphi indoda lapho uJesu agcoba khona ibandla lakhe futhi walithi uma emhlabeni wonke kukho konke okudaliweyo futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Manje ngifuna umuntu othize angikhombise indawane yombhalo lapho akususa khona ebandleni, akukho lapho, kusesebandleni ngamasiko akusontile. Futhi yingaleso sizathu bengamqondanga uJesu ngoba amasiko abo ayesesontile, futhi athola abanye babecabanga ukuthi uMesiya wayezofika, futhi kungagabazeki baka itempeli, futhi bathi uzokwehla ngemihubhe yasezulwini, bayoshaya ibhendi yezingelosi futhi uyongena kanjalo. Futhi waye yini na? Wazalela emkhombeni esibayeni lapho izinkomo nezilwane zazikhona ebhokisini elincane lotshani obomile. Futhi kwakufanele kube ukuzalwa ngokungemthetho, umama nobaba wakhe bengashadile bonke. Hohe, udevil wapenda isithombe sibi kakhulu kuye. Futhi bathi, indoda enjalo na? Qabo, uvela kusiphi isikole na? Wayethathaphi imfundo yakhe na? Ngani? Ubabayi wakhe wayengumbazi, bese-ke ethi uyindodana kaNkulunkulu. Niyabo, bakukholwanga lokho, kodwa nokho lokho wayizimangaliso kakhulu baze bangaphika ukuthi kwakulapho futhi kodwa-ke bavele bathi oh kungokanti evele futhi leyo yinto efanayo namhlanje bayokubeka ngokwezinga ngendlela efanayo ngoba ukuhlakanipha kulungisiswa kubantwana bakhe bekwazi yini njengoba bengiphawula izilobusuku ngizizwele kushanela izethameli kuthe ukuba nomuzwa oxakile lapho kubuya kodwa lapho ngithi imfundo ibiwuphawu lomphiko uKristu kuyo yonke iminyaka imfundo iyisithi esikhulu kunazo zonke ivangeli lake laba naso lalelani ngiphumile endabeni kodwa umzuzwane nje ake sithathe nje uhlu lozalo ngokukhona uKayini noSethi uAbela wabulawa futhi uKayini waletha esikhundleni sakhe ukufa ukuvuka kukaKristu futhi abantwana bakaKayini bonke babehlakaniphile benobuhlakani ososayensi kwehle njalo kuze kube seminyakeni kaNowa futhi abantwana bakaSethi babetobekile abalimi abafuyi bezimvu abalimi yonke indlela futhi bekulokhu kungaleyo ndlela niyabo ngenkathi uJesu efika abafarisi nabasadusi nabafundisi bukani lapho ababekhona ezenkolo Oh, ungcwele, hey, wawungeke ubeke umuntu empilweni yabo, kodwa yabo babengabangakholwayo. Noma yini engabaza uphawu olulodwa lezwi likaNkulunkulu ingongwakholwa, angikhathali ukuthi ukholwa kangakanani, noSathane uyakholwa naye, ufanele ukholwe yizwi. Futhi uma unomoya ongcwele, umoya ongcwele uzogcizelela lonke izwi ngo wonke umusho ngo-amen, niyabo, lisoze lasuka kulo, liyo likholwa, niyabo. Ngakho lapho uJesu efika wabathathaphi abafundi bakhe na ngabe waya kukhayifase manje wathi iliphi iqembu elihlakaniphe kuna wonke onalo na weqa labo abamkholwanga washenaphi na wahamba futhi walanda amandiya ngalolo suku abadobi ezansi emfuleni kunjalo impela amadoda ayengakwazi ngisho nokusayina igama lawo uqobo ibhayibheli lathi uPetro noJohane babengazi futhi bengafundile kunjalo kodwa babekwazi ukukhulumisa indoda esangweni elithiwa ngelihle ngegama likaJesu Kristu futhi kwaba kuhle kuNkulunkulu kunikeza umuntu owayengakwazi ukusayina igama lakhe izifuthulelo zombuso ethi noma yini oyayibopha emhlabeni ngize ibopha ezulwini kungani imfundo idlala indima engaka namuhla isonto abantu ibaqhelise kuNkulunkulu esikhundleni sokubaletha kuNkulunkulu na uPawulu wena uthi uthiwani nguPawulu na Kodwa wathini uPaul na? Wadingeka kakhulu yikho konke ake akwazi wayesethi angikaze ngize kini ngokuhlakanipha komuntu ngamazwi amakhulu amnandi kodwa ukuze ukukholwa kwenu kwakhelwe kokunjalo kodwa ngize kini ngamandla kamoya ukuze ukukholwa kwenu kube sekuvukeni kukaJesu Kristu futhi wayesho kubo ebakhuza ngokuba bengakholwanga nguye wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa futhi nangu wayebatshela God in all ages. Manje kumbulani uNkulunkulu kuye yonke iminyaka ubehlala njalo enza kungaphezulu kwemvelo ngoba ungaphezulu kwemvelo. Wabo wacabanga ukuthi uNkulunkulu waye yini na? Ake ngikunike isithombe sincane nje manje ngaphambi kokuba ngihambe uqhabo ngizobusiswa futhi ngeke ngikwazi ukukwenza. Yebo ngizokwenza ngizokuzama noma kanjani. Ekuqaleni ngaphambi kokuba kube khona noma yini kwakunguNkulunkulu ngaphambi kokuba kube netshe elikhanyayo ngaphambi kokuba kube khona ukukhanya. Ngaphambi kokuba kube ne-atomu, ngaphambi kokuba kube ne-molekuli, wayenguNkulunkulu. Kodwa akakwazanga, wayengamandla amakhulu alawulayo akho konke futhi wayeyikho konke kuye. Manje kuye kwakukhona izingxenye ezingehlukaniseki, niyazi ukuthi ingxenye engahlukaniseki isho ukuthini na? Phakamisa isandla sakho noma ubani uyazi ukuthi yini ingxenye engahlukaniseki. Impela niyazi ukuthi yini ingxenye engahlukaniseki. Into ethize engukuthi ekuwe ifanele iziveze yena uqobo njengokuthi ingxenye engahlukaniseki. Njengoba uthanda indawo ebonakalayo futhi uma ubona leyo ndawo ebonakalayo okuthize kuvele nje, oh hey, kukuxhumisa nje. Manje kuNkulunkulu wayengakabi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyinto ekhonzwayo futhi okungekho lutho lokumkhonza wayenguNkulunkulu kodwa wayengesiyo uNkulunkulu ngaleyo ndlela khona-ke ufanele ukuthi wadala izingelosi zaseke ziqala ukumkhonza okulandelayo wayenengxenye engahlukaniseki yokuba ngubaba into elandelayo wayenengxenye engahlukaniseki yokuba ukuba yindodana into elandelayo wayenengxenye engahlukaniseki yokuba ngumphulukisi into elandelayo ingxenye engahlukaniseki yokuba ngumsindisi niyabo futhi zonke lezi zinto kwakufanele ziziveze niyabo futhi uNkulunkulu ukwenza umuntu one ukuze amjezise na cabo futhi wambeka phezu kwezisekelo zenkululeko yokuzikhethela futhi umuntu wona ngokwakhe futhi ngakho-ke uNkulunkulu waba ngumsindisi khona-ke niyabo ngakho yizingxenye ezingehlukaniseki zikankulunkulu kuphela esizivezayo esizibonayo futhi yonke into isesikhathini ngokuphelele sonke isiphiwo yonke into ihamba ncamashi ngokokuhamba kwewashi niyabo ulapho nje manje uJesu ngesikhathi sakhe weza ukuzoveza ubala izingxenye ezingehlukaniseki zikankulunkulu kuye uNkulunkulu wabonakaliswa kuye qaphelani manje wayesibonisile lesi sibonakaliso sikamesiya kwakuwukungakholwa futhi uNkulunkulu kuye yonke iminyaka ube nezibonakaliso kubantu futhi manje lapho abantu bekholwa leso sibonakaliso kwakungunyaka wegolide kubantu kodwa kwathi bengakukholwa kwaba yisiphithiphithi kubantu kulungile manje ake ngikucaphune lokho futhi ngoba ngizothatha imizuzu embalwa kuphela nje manje bukani lapho uNkulunkulu ethumela isiphiwo futhi abantu bayasikholwa yisikhathi esikhathi zimulayo kubantu kodwa lapho uNkulunkulu ethumela isiphiwo futhi abantu bayasenqaba leso sizukulwane siya ekubhujisweni manje qaphelani ukuba-ke izwe namuhla belingemukela isiphiwo sikankulunkulu ake sibuyele emuva umzuzu unowa wayenjalo uza nesiphiwo sikankulunkulu njengomprofethi ethi kwakuza isivunguvungu esasizomboza umhlaba wonke ngamanzi manje akuzange kuhlangabezane nemibono yesayensi yangalolo suku khumbula babengososayensi abakhulu kunathi manje bakha isivivane ibhube eselikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe futhi asikwazanga ukwakha lokho manje baqhumisa umzimba ukuze ubukeke ungowemvelo ngisho nanamuhla umzimba ogqunyiwe asikwazanga ukuwenza babe nombala esingakwazi ukuwuthinda babe ngososayensi abakhulu kunesinabo namuhla futhi manje lapho cishe bangadubula umshini wokupopola irada enyangeni futhi nenowa le ndoda emi phandle lapho emva kokuzwa okuvela kuNkulunkulu futhi yeshumayela iprofetha ukuthi uNkulunkulu wayezobhubhisa umhlaba ngamanzi lizokuna lehle livele ezulwini ngani ngizwa ososayense ukuba bakhuphukele lapho futhi bathi buka sinethuluzi esingalidubula lithi ngqu enyangeni liyazi lalingakaze line ngalezo zinsuku uNkulunkulu wanisela umhlaba ngokuvela emithonjeni akuzange kube nemvula ezibhakabhakeni umhlaba uncike emuva ngemva kokubhujiswa kwangaphambi kwezikhukhula ubangela izimvula ngakho uNowa wathi lizokune livela phezulu futhi abantu abakukholwanga isayensi ithi akukhona elilodwa econsile mvula phezulu lapho akukho manzi lingana kanjani na uNowa uyothi uma uNkulunkulu ethe lizokuna futhi imvula iqhamuka phezulu lapho uNkulunkulu uyakwazi ukubeka imvula phezulu lapho niyabo kodwa abantu abazange bakukholwe ngelinye ilanga lana niyabo nalolo hlanga ngoba abalukholwanga babhujiswa umhlaba wonke iminyakeni kamuva kufika umprofethi ogama lingumose wehla vele hlane intsike yomlilo phezu kwakhe futhi wayebalethela isithembiso sikankulunkulu ebatshela ukuthi unkulunkulu wayethembisile ngezwi lakhe ukubayisa ezweni elalichichima ubizi nezinyosi futhi wayenale ntsike yomlilo phezu kwakhe nonkulunkulu wayesebenza naye ukufakazisa lawo majuda ukuthi wayengumprofethi wathi kusasa lungisani yonke into ngoba into ethize izokwenzeka futhi kwenzeka impela nje wayengumprofethi qaphelani ngacabanga ngolunye usuku ukuthi lokho kufanele ukuba kwaba ngokukhazimula kangakanani ku-israyeli ngenkathi bekuza lokho bamkholwa qaphelani babeyizigqila bazilahlela ngaphandle lezo isinkwa esibunjiwe bayasidla noma benze ngaphandle uma labo basigibhithe befuna ukuthatha amadodakazi abo amancane futhi bawadlengule yini ababengayenza ngakho nalutho hamba uthathe amadodana abo amancane futhi wabulale yini ababengayenza ngakho na lutho babeyizigqila nokho babengabantu bakankulunkulu amen qaphelani manje babelapha abantu bakankulunkulu kulolo hlobo lwesimo futhi kwehla lomprofethi loyisho kanje inkosi ngokwemibhalo uNkulunkulu obaba bethu bahlangana noAbraham futhi bamtshela ukuthi inzalo yakhe yayiyogogobala ezweni labezizwe iminyaka engamakhulu amane khona-ke uyobakhipha ngezithembiso esikhulu namandla uyobakhulula futhi abayise ezweni elihle lapho u-Abrahama agogobala khona futhi lona isikhathi sesiseduze noma imuphi umuntu ubengakusho lokho kodwa le ndoda yayinensika yomlilo phezu kwayo futhi yayingumprofethi eyayikusho kwakwenzeka ncamashi ngendlela asho ngayo u-israyeli wakukholwa benzeni na bamasha bephuma egibhithe phansi kwaleyo nsika yomlilo endleleni eya ezweni lesethembiso ababengakaze balibone noma abazi lutho ngalo futhi akekho noyedwa wabo owayengakaze abe lapho kodwa bahamba ngoba izwi likankulunkulu labayala ukuba bahambe babesemqeni womsebenzi ngiyathemba ukuthi angizwakali kakhulu bengijwayele ukushumayela ngaphandle nezinto umzuzwana nje qaphelani ngizoma imuva kancane qaphelani bamlandela lowo mprofethi badabula ihlane futhi unkulunkulu wabondla ihlane wahlinzeka zonke izidingo zabo wanisa isinkwa sivele ezulwini ebusuku futhi wabapha ukudla futhi wabakhuphula baze bafika endaweni ethiwa yikadeshi barneya ikadeshi barneya ngesinye isikhathi isihlalo sokwahlulela sezwe futhi babe neqhawe elikhulu kanye nabo elibizwa ngojoshua negama elithi joshua lisho ukuthi jehova msindisi waphuma ekamu wawela ejordani akekho wayengakaze yafike lapho manje babengazi ukuthi izwe lalikhona kuphela ngezithembiso zikankulunkulu futhi bawela ejordani bawelela ezweni lesithembiso futhi babuyise ubufakazi bokuthi izwe laliyilokho ncambashi lokho unkulunkulu ayethi laliyikho yabo lalikhona futhi kwakungaleso sikhathi lapho abantu amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye abo bengamkholwanga ujoshua badingeka bazule isikhashana kodwa unkulunkulu enza isithembiso wabathatha uthandeka kanjani kwakungadingeki ukuba basebenze ngaphansi kukafaro babengashiyadi amakhosikazi abo babakele indlu encane endaweni bakhulise imfucumfucu yabo nezinto futhi bakudle futhi bakhulise abantwana babo ngokuthula izizwe zabesaba nokunye nokunye bese kuthi-ke emva kwesikeshana imimango yalelozwe lithandekayo ibonakale ngamathuna ngoba sekufika iqhawe elikhulu kunawo wonke uJesu futhi wathi uNkulunkulu useyilungisile indawo lapho kungasekho khona okufa amen lapho esingahlala khona kuze kube phakade sakhe izindlu sihlale kuzo sitshale izivini sidle isithelo zazo futhi ngeke sizishiyele omunye umuntu amen endlini kababa wami kunezindlu eziningi kube bekungenjalo bengizonitshela futhi ngiya kunilungiselela indawo futhi ngibuye futhi ukuze nginamukele kini uqobo ukuze lapho ngikhona nani nibe khona wakwethembisa ukuthi kukhona kuphila emva kokufa omunye uJoshua omkhulu akekho wake wabangale wayesebuya omunye nje uJoshua omkhulu qaphelani kwase kuthi lapho efika kuleyo ndawo wahlangana nekadeshi barneya yakhe isihlalo sokwahlulela sethu sonke iCalvary kulapho ahlulelwa khona ngenxa yezono zezwe wawela ijordani lokufa esikwaziyo wawelela kwelinye izwe wafa wafa kanjalo ilanga laze layeke kukhanya inyanga yangakhanya futhi ngani umhlaba waba nokugodola kwemizwa ngenkathi amadwala ezamazama aphuma kuwo ngenkathi efa futhi wafa kodwa ngosuku lwesithathu wabuya evela ngaphesheya kwejordani ukubuyisa ubufakazi bokuthi umuntu uyaphila emva kokufa lapha yeka iqhawe elikhulu manje wathi ngizokunika isibambiso sensindiso yakho yazi ukuthi isiyini isibambiso na idipozithi njengokuthi uma bengifuna ukuthenga isikebhe komunye wenu bazalwane basendiya futhi ngaphuma ngase ngithi ufuna malini ngaleso sikebhe na wena uthi amadola izinkulungwane ezimbili ngithi awu ngiyakutshela engikwenzayo ngizokunika amadola ngamashumi amahlanu ukuze ungibambele sona kuze kube yiviki elizayo uzokwenza na ngibambe uzongibambela yini ngizokwenza futhi Branham bese-ke unginika irisidi futhi ngikunika amadola ngamashumi amahlanu manje awukwazi ukuthengisa leso sikebhe ngoba ngithole ibhidi yokuqala kuzo leso izibambiso engizothola isikebhe singesami awu manje unkulunkulu wabuya futhi wathi kubhukela lapho ejerusalema futhi ulinde ngizokuthumela isibambiso sensindiso yakho futhi babe phezulu lapho bonke nganhliziyonye endaweni eyodwa futhi kungazelele kweza isibambiso sivele ezulwini njengomoya ovunguza ngamandla futhi wagcwalisa yonke indlu ababehlezi kuyo manje bukani lapha singabheka emuva futhi sibone lapho esasike saba ngabangakholwayo Sibonile lapho sake sazungeza umhlangano njena futhi sawuhleka. Sike sabona emuva ezimpilweni zethu lapho ebesiyo kugxeka ukuphulukisa ngoku kaNkulunkulu. Thina ngesinye isikhathi asikholelwanga kuNkulunkulu. Ngesinye isikhathi asizange sikholwe ezweni lakhe. Kodwa manje sesivusiwe kulokho. Saphakanyiswa, safaka uKristu, zambelwa kanye naye. Savuzwa kanye naye ekuvukeni kwakhe futhi manje sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Ganye yabo isibambiso nakho la sikhona namuhla isibambisweni sensindiso yethu simi lapha kulobu busuku sesivele sesifile simbele kuKristu futhi savuswa naye futhi sihlezi ezindaweni zasezulwini ukujabulela izinto zakomoya ezibuya ngaphesheya kwendlela yabo izindawo zasezulwini hohe kusenza simemeze ukucabanga ngakho njengowesifazane omdala uyikhaladi owesifazane ongumnigro udade washo ezansi estates wathi udokotela Branham wathi mina ufuna ukunikeza ubufakazi kubeka dede wethu ufakaza wathi ngifuna ukusho lokhu bantu angisikho lelo igama abalisebenzisa eningizimo wathi angisikho lokho ebengifanele ngibe yikho futhi angisikho lokho engifuna ukuba yikho kodwa ke enye into engiyaziyo angisikho lokho engangivame ukuba yikho kuhle lokho wayazi ukuthi kukhona okwenzekile amen kanjalo nami wonke umuntu ozele ngumoya kaNkulunkulu uyazi ukuthi awusesikho lokho ovame ukuba yikho amen ngisikho lokho ngifuna ukuba yikho futhi angisikho lokho bengifuna ukuba yikho ngisikho lokho ngangivame ukuba yikho nami ngiyabo ngivuke kanye naye manje ngiphakeme kangaka ngilindele uguquko lwami ukuthi lufike manje uMose wayenceku kaNkulunkulu manje uJesu ekhuluma lapha wathi amadoda aseNineve ayakuvuke kwahlulilweni ngoba aphenduka ngokushumayela kukaJona uJona wayengumprofeti manje inqaba yabantu ivele ikhulume kabi ngoJona umdala umpofu futhi bathi wayengu umhlubuki angicabangi kanjalo ngicabanga ukuthi iBhayibheli lathi izinyathelo zolungileyo zilawulwa yinkosi manje senza izinto ezinga asiqondi ukuthi kungani sikwenza kodwa silokhu sithule nje inqobo nje uma siholwa ngumoya hamba ukwenze noma kanjani kungase kuphambane nokucabanga kwethu kodwa lapho umoya ongcwele ethi hamba siyahamba isibonelo nje njengamanje nginomhlangano ozoba seNew York ngifanele ngibe nawo kuleli viki lapho kwakukhona abantu abakhuluma isipanishi abangamakhulu amathathu bethatha iMadison Square Garden ehlalisa ezinkulungwane eziyishumi nesishiyagalolunye futhi bengifuna lona kanye leli viki lapha engikulo lapha ukuba seNew York ngiyabo kodwa umoya ongcwele ungiholele ngapha kubonakala sengathi kuzophambana kodwa ngazi ukuthi kungani kodwa ngilapha yabo abantu abakaNkulunkulu baholwa ngumoya kaNkulunkulu asiqondi yabo manje abanye abazalwane bangaya kulabo bantu manje njengomfowethu Robert akakwazanga ukuya lapho akakwazanga ukuza lapha kufanele abe ngapha ngiyacabanga kucishe kube izinkulungwane eziyishumi nanhlanu ukuya kwezingamashumi amabili zamadola nsuku zonke izinhlelo zethelevishini nazo zonke izinhlobo zezinto kanye nesakhiwo samadola izigidi ezintathu lapho ukuze sisebenze lowo mfowethu ubengekwazi ukuza lapha ubengekwazi ukweseka into enjalo uyena angekwazi ukukwenza futhi kanjalo noTheo mi nohlelo lwakhe olukhulu nezinkulungwane ezithunywa zenkolo ezweni lonke angakwazanga ukukwenza ngakho niyabona inkosi ayizange ingivumele ngikhule kanjalo uvele nje wangivumela ukuba ngihlale ukuze ngingene kunoma yiliphi ikhona elincane ngoba ngidingi lutho kodwa ubukhona bakhe nje kunjalo ngangisenkundleni ngaphambi kwanoma yimuphi walabo bazalwane kodwa niyabo inkosi yakhuluma kimi ithi ungathathi lutho kwalokho ungahlangani nemali yiyeke ngikazi ngithathe umnikelo empilweni yami yonke bengishumayele iminyaka engamashumi amathathu nanye futhi angigaze ngithathe umnikele empilweni yami yabo ngoba futhi ngibamba ngangiba nemihlangano engaba yizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu enhlanganweni yebandla linye ngase ngihamba ngayobamba umhlangano lapho ibandla lihlalisa abantu abangamashumi amabili kuphela kodwa yathi inkosi hamba niyabo noma phi lapho asho khona hamba hamba lapha kungekudala nizwile ngomfowethu Robert indede enkulu futhi ngahamba wo umfowethu yona moyo muhle umngane wami omuhle kakhulu futhi ngaye esakhiweni sakhe esikhulukazi ngaya ngale kuThomi futhi uThomi wayesezansi lapha ePortland lapho lolo hlanya laphuma ukuba lo ngibulale ngalobo bosuku emsamoni izwile indaba umfo omkhulukazi futhi wathi ngizokungqemuza lapho maphakathi kwalezo zithameli ngizokwephula intamo nomoyo ongcwele wathi ngoba ubonzele inselelo izwi likaNkulunkulu uzowela ezinyaweni zami wathi ngizokukhombisa ukuthi izinyawo zikabani engizowela phezu kwazo ihlehlise sibhakela sayo esikhulu futhi ngathi phuma kuye sathane futhi wawela ezinyaweni zami impela nje wayelapho ke ngakho uThomi wayemi lapho amaphoyisa agijima aphuma ayesethi silandela lowo mlisa ukuba simfake ejele athi ingabe ufile na ngathi qaba umnumzane kodwa mgingqeni yasuka ezinyaweni zami yabo wasinda cishe phezu kwamashumi amabili namashumi amahlanu ngakho bamgenqa bamsuza ezinyaweni zami futhi wayelapho ke wathi ingabe uphulukisiwe na ngathi qaba umnumzane ukhonza lowo moya angeke ngangiholele lawo maboys amancane amabili kuKristu endlini yokugqoka emuva lapho ePortland auditorium manje yabo kuloko uThomi wahamba yinceke kunkulunkulu futhi manje yena nokuphumela emasimini wenze umsebenzi omkhulu nomfoti orali kwakukhona isakhiwo sakhe esikulu awu kuyinto enhle ukucabanga ukuthi indoda yodwa yayingamisa cishe isakhiwo esiyizigidi ezimbili nengxenye noma ezintathu zamadola futhi kuba etho ngayendaweni kaorali futhi kunemishini ye-IBM engamakhulu amahlanu esebenzayo izincwadi zakhe azithindi izandla zomuntu kukhona umshini ozithathayo uyayibhala uyayehlisa uyigoqe bese uyayithumela uyayibhange athathe imali futhi ayingenise ngetrak elikhulu futhi ayilahle ibhandele igijima lizungeza ngezilwimi ezahlukene bayazikhipha kanjalo futhi banakekele imali ngani awukaze uyibone into efana naleyo empilweni yakho futhi kuyinto enhle no-orali ayengihola ukuba angikhombise umfowethu Fisher lowo oyisithunywa senkolo naye lapho bese kuthi-ke ngibone ekamfowethu Thomi indawo yakhe enkulu lapha yanga cabanga kuhle kanjani khona-ke kwenzeka ngabheka ngaphandle mfowethu amaphoyisa aqhamuka athi mfowethu Branham ungeke uphume ngalowo mnyango athi kunabantu abangamashumi amahlanu abami lapho abakulindele wathi balinde nje ukubona futhi ngathi awu ingabe khona indawo yokungena engemuva na athi yebo phuma ngale ndlela manje futhi bathi sizothumela indoda ezokulanda futhi ngaphumela endaweni yokupaka ngemuva futhi ngangihamba ngehla ngenyuka lapho ngibuka leso sakhiwo esikhulukazi uhi okufana nje angikaze ngibone noma yini kunoma yiphi ingxenye yezwe efana nayo umfana omncane wePentecostali akwenza ngacabanga kumangalisa yini lokho na ngacabanga uNkulunkulu kumangalisa kanjani futhi ngacabanga nje ngendawo kamfowethu uThomi lapha ya ukuthi inkulu kangakanani cishe indlu yasedolobheni ekwenzeni izincwadi nje nonobhala kanjalo njalo nemishini ye-IBM isebenza ngacabanga ngingazonde ukuba beze endaweni yami ukuze babheke eyami nginomshini wokubhala wodwa emncane ohlezi ngigcineni kwenqola futhi ngangingeke ngizama ukuthola othize ozongisiza aphendule izincwadi zami futhi ngacabanga kodwa mfana ngeke ngibe nawo wonke lowo mthwalo ngalutho anginabo ubuchopho obanele bokunakekela lokho ngacabanga uNkulunkulu wayekwazi lokho futhi ngangibi lapho kwase kuthi-ke ngaba nomunyu ngempela ngacabanga uNkulunkulu ngamunye wabazalwane uthe bayibonile inkonzo onginike yona futhi yabaqalisa ensimini ngathi kulokho ngiyabonga sonke sisebenzela indawo eyodwa enkulu phezulu lapho ebizwa ngokuthi izulu futhi ngathi ngiyabonga ngalokho kodwa ngathi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubungeke ungethembe futhi ubuwazi ukuthi bengingeke ngikwazi ukuthatha imali kanjalo futhi bengingeke ngibe nobuhlakani bokwazi ukuthi ngenze njani uma ngiyithathile futhi ngathi ngicabanga ukuthi kwenzeka ukuba kube ngalo ndlela manje ngangimi lapho ngathi ngizwe ngiminyaniseka kancane empinjeni ngoba manje angikusho lokhu ngikusho nje lokhu iqiniso ngeze iphimbo licace nje njengoba ungizwa lathi kodwa ngiyisabelo sakho ngathi ngiyakubonga Nkosi ngizoya noma yikuphi noma iyiphi indawo nganoma yisiphi isikhathi ngifuna ukwenza lokho wena obuye ufuna ngikwenze nokubonga uNkulunkulu manje umfowethu Osborne nomfowethu Robert nomfowethu bonke labo bazalwane abayigugu emhlabeni wonke sonke sisebenzela indawo eyodwa niyabonga futhi lesi isiphiwo sincane Nkosi enginika sona ngokucindezela kulawa amakhona amancane ngeke uboshwe wonke nemali nezinhlelo nezinto ezinjalo vele ucindezele emakhoneni amancane futhi ukuthi uqalise into yilokho kuphela futhi ngiyabonga ngale ngcenye futhi ngijabule kakhulu uyisabelo sami futhi nguye engimlindile manje uJona wayenethikithi lokwehla futhi wayefuna kuyeni neve lokho uNkulunkulu wambizela ukuba akwenze kodwa wayetharishishi manje ucabanga wenza khona impela lokho uNkulunkulu ayemtshela ukuthi angakwenzi kodwa umzuzu nje uma umprofethi eholwa inkosi njalo kuphuma kahle manje waphuma lapho kwase kukhuphuka isiphepho nezilwandle lwadlanga nomkhumbi wawucwila babopha izandla zikaJona kanye nezinyawo zakhe ndawonye base bemphonsa ngaphezu komkhumbi olandikazi nomkhomo wamgwinya manje esikhathini esingesithe sedlule babenomkhomo ulele phezu kwenqola kaloliwe enkulu ezansi livile eKentucky cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule noma mhlawumbe amashumi amabili futhi babenikeza isifundo nososayensi omncane owayenikeza isifundo wayehlekisa ngebhayibheli nakho akusho wathi manje ngifuna nina bantu niyayazi inganikwane leli bhayibheli yaliyona inganikwane liyiqiniso futhi wathi inganikwane mayelana nomkhomo ogwinya uJona wathi ngifuna niqaphele awukwazanga ukuthatha ibaseball yelilingana kahle futhi ulifaka empinjeni walowo mkhomo ngakho ngokuqondene naleyo inganikwane akukho lutho kuyo lona ngo omuhle umkhomo omkhulu ngokujelekile futhi umkhomo wawungena kugwinya umuntu ngoba wayengeke adlule kugunyeni kwawo kunjalo ukukhulu ongakwelula kungaba amayintshamane kuphela ukuthi umuntu ubengadlula kuwo futhi wayengena kukwenza lokho kwakungaphezu kakhulu kwesisekelo sami sase-Irish niyazi ngathi mnumzane ngifuna ukusho izwi wathi yabo mnumzane kwenze njani na
God said that he
ngathi awulazi nje iBhayibheli lakho ngathi uNkulunkulu wathi walungisa lenhlanzi lena kwakuyinyoni eyakhiwe ngokukhethekile niyabo uNkulunkulu walungisa lenhlanzi yayiwuhlobo oluhlukile lena yayikwazi wawungakwazi ukugunya indlu uma ufuna uNkulunkulu angenza lokho akufunayo iBhayibheli lathi uNkulunkulu walungisa inhlanzi wo yayinomphimbo omkhulu kuyo niyabo futhi ngakho uJona wangena esiswini senhlanzi futhi ninama nenekazi niyazi manje lapho niphakela inhlanzi yenu encane esakolide niyazi ukuthi yenzani na yehla ngophansi komcingizo omncane futhi ibeke ababhukudi bayo abancane phansi futhi iphumule sicela isiso sayo niyabo ilele lapho nje iyaphumula isiqedile kudabula emanzini yaze yathola ukudla kwayo yase yehla yaphumula leyo ndlela inhlanzi eyehla ngayo lapho zidla zigcwalisa isizo zibuyele emuva inhlanzi trawuthi lapha izongena ngaphansi kwehe ndawo futhi iphumule leyo indlela futhi ngicabanga lenhlanzi enkulu yagcwala isisu ngalomprofethi ngakho yehlela emanzini futhi yehlela kugcinini futhi ilale phansi manje ukhuluma ngoJona esesimweni wayesesimweni esibi enqwaba yabantu bakhuluma ngezimpawu bathi awu ngikhulekelwe izolo ebusuku kodwa ngisenabo ubuhlungu lokho kuhlanganise lutho nakho ngakhulekelwa isandla sami sisakhubazekile lokho kuhlanganise lutho nakho uma ukukholwa awukubheki lokho ubheka isithembiso niyabo ubheka isandla yilokho esikubiza ngokuthi izimpawu ukubheka izimpawu manje akukho umuntu ophakathi lapha ongaba nezimpawu njengoJona mfowethu wayenesimo esibi kunazo zonke sezimpawu engake ngazibona bhekani lapha konke manje wayenjalo wayengaphandle olendlikazi izandla nezinyawo zakhe ziboshwe ngemva kwakhe futhi wayesesiswini somkhomo cishe amafatomu amaningana ukujula elele ebuhlanzweni esiswini somkhomo olwandle olunesivunguvungu manje ukhuluma ngezimpawu wabheka ngalendlela kwakuyisisu somkhomo ngaleyo ndlela kwakuyisisu somkhomo yonke indawo ayebheka kuyo kwakuyisisu somkhomo akukho muntu kuleso simo esibi lapha bukani lokho bheka izimpawu ayinazo kodwa niyazi ukuthi wathini na wathi bayize lamanga ngeke ngikholwe lutho kukho wathi inkosi waphenduka ngomhlane wakhe uhlanzo onxa zonke kuye nezimila zasolwandle entanyeni yakhe wathi ngiyakuphinda ngibheke ethembelini lakho elingcwele hayi bheka isisu somkhomo noma isimo kodwa bheka ithempeli lakho elingcwele uSolomon ngikathi uSolomon nikela lelo thempeli wakhuleka wathi inkosi uma abantu bakho besekhathazweni noma ngasiphi isikhathi futhi babheke kule ndawo engcwele khona-ke yizo usezulwini futhi Jona wenza ngokuvumelana nomkhuleko kaSolomon futhi uNkulunkulu angazi ukuthi wenzani wabeka ithende lomoya mpilo phansi lapho noma ukuthize futhi wamgcina ephile izinsuku ezintathu nobusuku buthathu manje azikho kuleso simo esibi akekho ngithi omubi njengoba uJona wayenjalo kunjalo ngoba na umoya ongcwele lapha asikho esiswini somkhomo asikho kuleso simo Kodwa uma uJona ngaphansi kwalezo zimo wayengabheka ethempelini umuntu alikhulekela lapho elinikela futhi umuntu owayekhuleka wahlubuka kamuva futhi uNkulunkulu wayiza imikhuleko yakhe kangakananike ngaphansi kwalesi simo singabheka ngasezulwini lapho uNkulunkulu ekuthezi ngakweso kunene zikaNkulunkulu ehlala iphilelela ukusinxusele ekuvumeni kwethu izono na hey ngeke ngibheke ubuhlungu besisu sami ngeke ngibheke inhliziyo yami ishaye ngokucakile ngeke ngibheke isandla sami esikhubazekile kodwa ngizobheka ngasesethembisweni ngokuba uhlezi lapho njalo ephila ukuze enze kuncusela amen ngifuna ukunikhombisa ukuthize manje ngikhombise lapho uNkulunkulu azikhona ukuthi ukhuluma ngani manje abantu baseNineve lelo ngokuyidolobha elikhulu cishe abantu abayingxenye yesigidi cishe impela abangubukulu beSt Louis eMissouri futhi babengaphedeni babekuza zonke izinhlobo zesono babekhonze izilwane nezithixo nakho konke futhi babe umsebenzi wabo kwakungabadobi futhi ngakho umkhomo wonke uNkulunkulu olwandle ngakho bonke babephumile cishe ngehora leshumi nanye ubedoba bonke abadobi bedonsa amanethi abo lapho phakathi olwandle futhi into yokuqala niyazi wenyuka uNkulunkulu olwandle umkhomo wagijima wenyukela osebeni wakhothela imilwawo nomprofethi uyeza ehamba ephumela ogwini impela babenduka uNkulunkulu wayazi ukuthi kufanele enzeni uNkulunkulu uyazi ukuthi zenziwa kanjani izinto kubantu abafuna ukukholwa niyabo uJona wayengaphumile entendeni kaNkulunkulu niyabo uNkulunkulu umkhomo wakhafula umprofethi ngosebeni uqinisekile ukuthi bazokukholwa umlayezo wakhe nangu yayiphuma noJesu wakusha lokho niyazi ukuthi kwakukhona umkhulu kuloJona lapho kodwa aqaphelani akusho manje kancinyana ngaphambi kokuba siye kwenye indaba bukani uJesu wathi bathi inkosi sithanda ukubona isibonakaliso bavesa abathathu ngemuva kwalapho engiqala khona ukufunda inkosi sithanda ukubona isibonakaliso wathi isizukulwane esibuthakathaka nesipingayo sifuna isibonakaliso ngabe kunjalo na futhi wathi ngeke kube nesibonakaliso esinikezwa leso sizukulwane manje lalela eduze bangakabazi ukuthi umbhalo uyaziphinda njalo njalo na siyakwazi futhi wathi akuyibakho sibonakalise sinikwa leso sizukulwane sibuthakathaka esibi nesipingayo yilesi sizukulwane ukazi kube khona okuningi kangaka emhlabeni wonke kobubi nokuphinga njengoba kukhona khona manje ukuhlanekezela awu ungcingile ukuhlanekezela abesifazane ezitaladini behundulile konke wena imbi kakhulu nje indlela abantu abenza ngayo emhlabeni wonke futhi kakhulukazi kuma state futhi sekuba kubina kakhulu eCanada kubi kakhulu kepha kuyiqiniso leso sizwe esikhulu lesi sizwe sincane siyiphethini kuso ungathathi iphethini yakho kubo thathe iphethini yakho phezulu lapha uKristu kaphelani futhi babelapho-ke ababi wathi ngeke kube khona manje lalelani eduze ukuze ningakugeji bayokwemukela isibonakaliso njengoba uJona wayesesiswini somkhomo ezinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo indodana yomuntu iyakuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu bayosemukela leso sibonakaliso yini isibonakaliso sasokuvuka niyakuthola na lokho impela sikutholayo manje sibonakaliso sokuthi akafile uvukile kwabafileyo naphakathi kwethu enze izinto ezifanayo azenza ngenkathi elapha emhlabeni nesizukulwane esibi nesiphingayo niyabo sasiyo semukela leso sibonakaliso kona-ke okukodwa futhi sivala wathi indlovukazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane esilahle ngokuba yavela emikhawulweni yezwe izokuzwa ukuhlakanipha kukasolomoni futhi ibheka kukhona lapho omkhulu kunosolomoni manje lalelani sekivala esizukulwaneni sikasolomoni uNkulunkulu wanika umhlaba isiphiwo futhi leso kwakuyisiphiwo sokuhlukanisa futhi sehlela phezu kukasolomoni futhi bonke abantu bakukholwa ngenhliziyo eyodwa kuthiwani kube bonke abantu namuhla bebengakholwa na ukuba-ke iCanada ne-United States bebengasikholwa isiphiwo sabo uNkulunkulu abathumela zona umoya ongcwele na ukuba-ke bonke abantu ababezibiza ngamaKristu basikholwa nje na ngani ngeke sikhathazeke ngamabhomu e-atom aserussia nazo zonke lezo zinto awu thina awusoze ukwazi ukumba uphume endleleni yebhomu le-atom awu into abantu bamba imigodi futhi ezansi ezifundazweni beka emegadeni futhi benza amahhovisi kahulumeni awu lelo bhomu le-atom lelo abanalo manje elizoqhumisa umhlaba ngikholwa ukuthi lingamafidi angamakhulu amatshathi noma amane kushona futhi lingamamayela ayikhulu namashumi amahlanu sikwele awu ukuba ubungamafidi ayizinkulungwane eziyishumi ngaphansi komhlaba uthi ngubhansi obindizeni beluyophula wonke amathambo emzimbeni wakho awukwazi ukumba kude nayo kodwa sinesikhoselo sebhomu asenziwanga ngensimbi senziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe amen aphakanyiswe kulungile lapho lokho ngaphambi kokuba lelo bhomu licatshake sizobe sesisenkazimulweni kwenzenjani na manje bese bethi siyahlanya o uma ngihlanya ngiyeke nginje ngizizo ngingcono ngale ndlela ngakho nje ngithanda ukuhlala ngale ndlela manje qaphelani manje ngesikhathi sikasolomoni wonke umuntu wasikholwa leso siphiwo ohe wonke umuntu babengahambi bethi assemblies of God lokho kabo bonke babese kuvumelaneni kunye bakukholwa futhi ukuthi wonke umuntu ufika kanjani ngoku babengenazo izindiza zamajeje nezinto ngalezo zinsuku babefanele bahambe benqamula amakaraveni amakameli futhi lapho bedlula babethi yedlela kwezinye izingxenye zomhlaba uthi benifanele nizwe enhla ePalestina banonkulunkulu phezulu lapho nalowo nkulunkulu ozazisa ngomuntu manje niyabo ukukhonza kubuhedeni kungukukhuleka phambi kwesithixo nkulunkulu ocatshangwayo futhi ukholwe ukuthi nkulunkulu ocatshangwayo ukhuluma nawe ubukristu buphambene unkulunkulu uthatha umuntu ophilayo okhuleka phambi kwakhe futhi ukhuluma amazwi akhe okucobo ngomuntu ophilayo hhayi ngesithixo ujika nje asuke ekukhonzeni kobuhedeni ukukhonza izithombe aye ekukhonzeni komkristu manje bathi banendoda phezulu lapho unkulunkulu wabo abamkhonzayo ukhuluma ngaleyo ndoda ngokuhlukanisa wo kwahamba yonke indawo zonke izizwe zabesaba bathumela izipho nakho konke azikho izimpi ngesikhathi sikasolomoni abo waye babecabanga ukuthi wayehlakaniphe kakhulu kwakungeyena kwakungunkulunkulu umoya ongcwele okuye owawumenza ahlakaniphe manje lezo zindaba zehla zanqamula emhlabeni zangena ezweni laseshiba futhi uma uzokala kwibalazwe lakho ukude phansi lapho ngaphesheya kogwadule lwaseSahara futhi le ndlovukazi encane engumhedeni yayingumhedeni nabantu bangene bethi wo benifanele nibone enhla lapho ePalestine ukuthi lokuthi nokuthi lokuthi hey bacabanga kanjani ngalokho manje niyazi ukukhona kuvela ngo ini ukuze izwi likaNkulunkulu manje wesifazane omncane uyothi ini uyamazi uNkulunkulu kuye wayekholwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu futhi ngakho ngenkathi lokho ukukholwa kuqala kumjinda ukuthi wayekhona oyedwa waqala ukumfuna futhi wonke umuntu wayengena lapho bengena embusweni wakhe udwendwe lwamakameli ludlula niyazi abahwebu nokungena kunye nosilika namalineni nokungena kunye nomkhiqizo nanoma yini ababenayo bedlula ngani wayebabizela ezikhongeni zakhe athi udlule ngendlela yasePalestine na yebo ingabe kunjalo na kunjalo kunjalo usoze labo bantu banhliziyo yonye futhi banenhliziyo eyodwa awukaze ukubone kunjalo empilweni yakho uNkulunkulu wabubanike isiphiwo futhi esibonakalisa ngomuntu futhi bamenza lowo muntu inkosi yabo wohe bonke bayakukholwa bonke awu ukwazile ukubona na yebo ingabe kunjalo impela kunjalo Oh hey ifuna ukubona ke niyazi lapho uzwa ngakho manje wanquma ukuthi waye wayithola yonke imibhalo egoqwayo futhi waqala ukufunda lokho lo uNkulunkulu ayiko yabo waye ngumhedeni futhi waqala ukufunda ukuthi Jehova wayeyini wabona imvelo yakhe wathi khona ke lokho kufanele kube imvelo kaJehova eziveza kulomuntu ngoba uJehova bathi uhlakaniphe kakhulu futhi ubikezele izinto ngakho ke njengoba indlovukazi kuningi kwakumele adlule kukho kwadingeka aye kumpriest wakhe ongumhedeni yocela imvumo yokuphuma esontweni lakhe awu niyazi ukuthini sengiyambona lo mpristi ongumhedeni wathi yazi kepha uyabo bheka lapha geli uyindlovukazi awukwazi kwehla nalelo qembu elingafundile uyazi awukwazi ukwenza lokho uyindlovukazi futhi ibona yazi ukuthini ngani yazi bekungaba uyophuma ezingeni lakho uqobo uma wehla futhi wathi kodwa mnumzane ngifuna ukuhamba kukhona ukungitshela ukuthi ngifuna ukuhamba oh kodwa thina ungeke kwenze mntwana ungeke kwenze manje lalela siyazi basho zonke lezi nhlobo zezinto phezulu lapho bawela ulwandle ubomvu futhi noma futhi banisa isinkwa esivele ezulwini kodwa izinganekwane nje akukho lutho kukho uyamuza lo devil ofanayo omdala ekhuluma namuhla u devil uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe uNkulunkulu akawuthathi neze umoya wakhe futhi angahle athathe umuntu wakhe kodwa umoya ongcwele wobuKristu wabuyela ebandleni kuze kube sekupheleni kweze ukwenza into efanayo. Qaphelani manje lezo zifundiswa ezindala nezinto zalolo suku naleso sikejane sikhulu sidala sabafarisi basaphila umoya wabo uphezu kwabanye ngo yabo nomoya kaNkulunkulu usaphila ngokufanayo nje eqinisekise izwi lakhe khubeka kuya ngokuthi yini ofuna kuyikholwa yilokho kuphela.
If we notice
manje uma sicaphela wabesethi manje ayikho into enjalo wathi manje uma bekukhona noma yini kulokho izithixo zethu ibandla lethu belizobe likwenza. Ngiyakutshela lokho into efanayo namuhla manje uma kukhona noma yini ekukhulukiseni ngokaNkulunkulu ibandla elikhulu likasibanibani lingakukholwa ibandla elikhulu likasibanibani lingakwenza. Niyabo kodwa niyazi uNkulunkulu wenza izinto ezifanelana naye. Akumele abuze muntu ngakho unguye onele ngokwakhe niyabo akade ngiyokubuza umuntu ngakho uNkulunkulu wayekwenza. Niyazi inhliziyo yakho encane iqala ukulambela uNkulunkulu akukho okuzoyivimba futhi wathi ngimzane ngiyahamba noma kanjani. Awu uma wenza ngizokunika incwadi yakho yebandla wathi ungase futhi uyinikeze ngoba ngisendleleni yami ngakho yena osifazane yabo akukho okuzomisa umuntu oza kuKristu omkholwa ngempela lapho uzwa izwi likaNkulunkulu futhi wazi ukuthi liyahamba akukho okuzokuvimba yilokho kuphela. Uyeza noma kanjani futhi manje kumbulani lelo ninikaze lincane lalinobunzima obukhulu manje ngiyambona epakisha amakameli akhe futhi nakho wacabanga ngokuthile wathi manje linda kancane uma lokho kunjalo ngempela uma leso siphiwo silungile khona ke ngizoseseka ngakho watshela igolide eliningi nempepho nezinto futhi wakupakisha emakameleni wathi ngizohamba nakho kodwa uma kungenjalo khona ke ngizobuya nemali yami. Lokho kungafundisa abantu bePentecostal ukuthi ize ukusekela imihlangano nemihlangano ozonda yona impela into oyimeleyo udedele ibandla lakho uqobo liphume lingenakho bakwenza state ngethemba ukuthi nina base Canada nikwenze kodwa bakwenza ezantsi lapho futhi ukuze nje bathande ngabantu nginikeza ukuthi nokuthi kothile nothile hohe ubisi olwenguliwe. Qaphelani manje nangu wayekhona wahlanganisa konke futhi wakubeka emakamelini akhe yonke leyo mali igolide elibiza izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane madola futhi kubulala abantwana bakwa-Ishmayeli ama-Arabu babengabaphanga ugwadule ngalo nkathi. Kwakuyobalula kanjani kubo ukuba labo bagibeli babahashi abahamba ngobuningi ukugibela bangene ngo futhi babulale leso sigejane sabaqapha abancane bazungeze leyo ndlovukazi futhi bathathe leyo mali futhi bandize bahambe emizuzwini emihlanu. Kodwa niyabo uma uzimisele ukwazi uNkulunkulu akukho kwesaba okwaziyo ukukholwa akwazi kwesaba kunjalo na awukajali ukuthi udokotela uthini ukuthi noma ubani omunye uthini uyakukholwa niyabo futhi wayengacabangi ngabaphangi nalokhu lokho lokunye wayecabanga ngokuya lapho futhi abone uNkulunkulu esebenza kumuntu futhi manje kumbula yona ucabanga ukuthi kwamthatha isikhathi esingakanani lowo sifazane na wayengenayo ikadi lakhe nesishayisa moya sikagesi kubangene kuyo qhabo kwakufanele agibele ngemuva lekameli. Niyazi ukuthi laluthatha isikhathi esingakanani udwendwele amakameli okusuka eShiba kuya ePalestine na izinyanga ezintathu izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye edabula okwadune olushisayo lwaseSahara indawo eshisa kunezo zonke emhlabeni emhlanu wekameli ezama ukuza kuzobona isiphiwo sikaNkulunkulu. Akumangaliso uJesu athi iyovuke kwahlulelweni futhi silahle lethi sizukulwane. Niyabo kungenzeka ukuthi wahamba ebusuku emini walala endaweni enamanzi ogwadule futhi afunde imibhalo egoqwayo imibhalo ukubona ukuthi uJehova wayeyini wagcina efikile emasangweni. Akazange afike athi awu njengoba kwenza abantu namuhla ngizongena ngihlale phansi uma esho into eyiyodwa phambene nenkolelo yami ngizosukuma khona lapho ngiphume. Lokho kukhombisa kungazi kunjalo kodwa ufikela ukuzohlala aze akholiseke walifundile iBhayibheli ubona ukuthi Jehova wayesho ukuthini nokuthi Jehova wayeyini nalokho Jehova ayekuthembisile wayefuna ukubona ukuthi Jehova ababekhuluma ngaye wayekuleyo ndoda yini. Futhi ngicabanga ukuthi umphristi wakhe wamtshela wathi awu manje buka lapha nangu uJagoni wethu omkhulu nasi sithixo sethu esikhulu lapha wathi yebo ukhokho kakhokho 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 wabakhonza futhi abenzanga lutho kodwa bema lapho njengesifanekiso ngaso sonke isikhathi abaphefumule abanyakazi lokho okwenzekile futhi bathi loNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo enza ukuthize amen lokho ke amen ngizizwa ngithi ukuba nenkolo khona manje yebo uNkulunkulu ophilayo hayo file usiza ngani uNkulunkulu ongavula ulwandle ubomvu uma engakwazi ukwenza okufanayo namuhla na kumsiza ngani uNkulunkulu obengaphulukisa onochoko ezinsukwini ezidlule uma engakwazi ukwenza okufanayo namuhla na uNkulunkulu omlanda akalungile uma engeyena uNkulunkulu ofanayo namuhla kunjalo uNkulunkulu ofanayo namuhla izolo namuhla naphakade ofanayo kuphela ecela ukukhole okufanayo kuphela abakubonisayo manje usethempelini ujulula impahla phandle lapho egcekeni lethempeli wachumeka amatende akhe wabeka imali yakhe ekhoneni wabeka abathenwa bakhe abancane ukuba bayigade futhi ngokusasekuseni mhlawumbe wavuka ekuseni kakhulu yena nezincikukazi zakhe ezincane ezazinaye futhi bangena bahlala phansi mhlasimbe emuva le ngemuva kwebandla futhi bawacula wonke amaculo futhi washaywa amaculo onke nakho konke kwathi emva kwesikhashana umelusi Solomon waphuma bonke abantu basho kanjani akabonge uNkulunkulu nange umelusi wethu base bephuma umelusi Solomon emsamo futhi waqaphela ngalolo suku zona impela izinto ayezizwe zishiwo zenzeka futhi usuku nosuku wahamba efunda imibhalo egoqwayo walinda laze labizwa ikhadi lakhe lemkuleko kumbe noma kwakuyini efanele yakhuphukele lapho isikhathi sakhe sokuhlangana noSolomon futhi lapho isukuma phezukwe lapho ngaphambi kuka Solomon iBhayibheli lathi kwakungekho lutho olufihlwe ku Solomon wembula konke ayifuna ukukwazi akusiye yini lewo uNkulunkulu ofanayo wayekuKristu oyazi izifihlo zenhliziyo na wathi na waphenduka manje engumhedeni waphenduka futhi wathi konke ngakuzwa kwakuyikho futhi ngaphezu kwalokho kwakwenziwe kuye yabo wayengufakazi wakho into efanayo uNathanayeli nabo abayibone izolo busuku uJesu enza into efanayo embula izifihlo zenhliziyo lapha eminyakeni ngamakhulu engamashumi amabili nanhlanu ngaphambili qhabo cishe eminyakeni ngamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kokuba kwenzeke lapha kwakumi ukuSoloboni enze into efanayo uKristu ayenze ngekathi efika nguNkulunkulu ofanayo niyabo wathini na babusisiwe abanawe ababona lesi siphiwo sisebenza ngaso sonke isikhathi abusisiwe amadoda ahlala lapha nsuku zonke futhi abone lokho kwenzeka ngaso sonke isikhathi futhi uba yikholwa futhi Jesu wathi uyovuka ngezinsuku zokugcina futhi uyosilahla lesi sizukulwane ngoba wavela emikhawulweni yomhlaba ukuze abone isiphiwo sikaNkulunkulu sisebenza futhi wasikholwa futhi abandi namuhla ngeke bahambe bawele isitaladi kunjalo ngeke bashayele imoto enhle ukuya emhlanganweni uma noma yini bazohlekisa ngakho futhi yena kanye uKristu wabikezela ukuthi isizukulwane sibi nesiphingayo esasiyobe sifuna izibulo kaliso sasizomukela isibonakaliso sokuvuka akumangalisi kwakuyini inkinga na sengivala ngisho lokhu ubone into edize yangempela yilokho amakhola ngempela afune ukukubona into engeyangempela kumbulani yona impela into isindisa ikholo langempela elahla futhi ithumele esogweni ongakholwayo Wena kanye amanzi asindisa Noah haminzisa ongakholwayo ukwahlulela kufanayo okwasindisa ikholwa kwabulala ongakholwayo Umoya ofanayo namuhla ikholwa eliwemukelayo uyolahla ngosuku lokwahlulela ongakholwayo niyabo indaba encane nje kubafo wethu abangamandiya nabo bonke ngithanda ukuzingela ngithanda ukuzingela nje lokho kuyimvelo yami yesibili ukuguquka kwami akuzange kukukhiphe lokho kimi futhi ngithanda ukunitshela indaba encane yokuzingela khona lapho uNkulunkulu angitshela khona ngamashi umelusi wenu umfo wethu Pascal uyakukhumbula umfo wethu uSakumani emuva lapho wangitshela khona impela engangizokwenza lapho engiyoya khona inyamazane ezimpondo ezingamagatsha engizoyithola lapho ezobe elele khona indoda yayizobe igqoke ihembe elisikoshi eliluhlaza satshane futhi ngiyobulala ibhere limpunga ngaphambi kokuba ngibuye kunjalo na kunjalo futhi sathi mina amakhulu abantu engibatshelile ngaya khona lapho no-Eddie wangizwa ngikusho ngosuku olwandulela ukuthi sihambe ezansi lapho ezinsukwini ezimbili kamuva wama khona lapho futhi wabona konke nokuncane kwakho kufezeka ncamashi ngabatshela ngathi izimpondo zizoba ngamayintsha ngamashumi amane nambili ncamashi ukuphakama lo mqaphi wathi amashumi amane nambili ncamashi wathi 40 penembe emva kwalokho wathi likuphi lelo bhere limpunga phezulu phezu kwale ntaba na wathi 40 penembe ngokwalokho ongitshele khona ukuthi uzobulala ibhere limpunga ngaphambi kokuba buyele lapho emi khona u-Eddie Pascal egqoke ihembe eliyisikoshi eliluhlaza satshani nomkakhe wayelifake esikhwameni sokukhemba futhi wangitshela ukuthi wayengenalo ngisho nelilodwa ngathi awu khona-ke kuzoba nomuntu ozoba nalo ngoba lizoba lapho futhi wayegqoke lelo hembe eliyisikoshi eliluhlaza satshani wathi ngaphambi kokuthi sibuyele lapho na ngathi lokho wathi futhi Branham nganginomfowethu owayenesifo sokuwa futhi wena wangitshela ngenkathi wayesenalokhu ukudlikiza futhi ukuba ahluthule ihembe lakhe futhi eliphonse emlilweni futhi wayengeke esaba naso awu wakwenza futhi uNkulunkulu wampulukisa kuso manje wathi khona-ke angikwazi ukungakukholwa kodwa lizoba kuphi lelo bhere na ngathi unguJehova Jara angazihlinzekele ibhere ukwenze izwi lakhe lifezeke futhi lapho sesicishe sibe yisigamu semayela ukusuka kubo sicishe sibe ngamamayela amathathu ukusuka kubo sasingaba yisigamu semayela ukusuka kubo bengimile wathi futhi Branham sisanda kutshela isigamu semayela ukuya phambili likuphi ibhere na ngathi ungakwenzi ngathi kuyini lokho bhadi kwakukhona elingamafidi ayisishiyagalolunye ibhere elinomhlwe ngompunga limi phezulu egqumeni libheke kimi ngqo wathi zafika emayadini engamakhulu amahlanu wathi futhi Branham wake walidubule limpunga na ngathi ngidubule amabhere amaningi wathi kungcono lidubule ulapha ngathi qabo umbono uthe ngangiphezu kwalo ngqo wathi futhi Branham wathi lidubule emhlane manje wathi ngoba uma ungelidubule emhlane ayizilwi ezinkulu ngathi ngiyazi kodwa leli embonweni ngilidubule enhliziyweni wathi futhi ngathi qhubeka nje but sangele kwesinye sihoshana esincane senyuka futhi khona-ke sasiseseduze nalo impela cishe amafidi angamakhulu amabili ngathi lokhu kulungile nje ngathi linda lize liqalaze kubukeka sengathi isitaki esikhulu setshani bemfuyo laphenduka langibuka nganginesibhamu esikhulu esincanyenyana futhi lapho nje liphenduka lingibheka ngalidubula ngqo enhliziyweni futhi nali lidingqika egqumeni kanjalo ngamandla elalingenza ngawo kanjalo futhi ubhadi wema lapho waphenduka waba mhlophe emlunyeni wathi mfoti Branham bengingalifuni mathangenami futhi ngathi nami yangizange lapho wathi manje uma lezo zimpondo zingamayintshe ngabashumi amane nambili impela lapho sengifika ezansi lapho ngizoba nokutazuluka kokuquleka ngathi kungcono ube nakho khona lapha ngoba kuzoba ngaleyo ndlela wathi nginesilinganiso esikhwameni sesihlalo sami sehashi futhi sehlala lapho umbono wathi isandla esincane siyobamba izimpondo ngasukuma eduzeko mfowethu u-Eddie lapho ngathi manje bhekisisa lowo mfana ebambe lelo bhondo futhi wazungeza futhi wathatha leyo tepu yokulinganisa wayikhipha wayibeka phansi phezu kwekhanda leso sandla esincane umfana wakhe uBlaine walubamba wenyukela lapho but wathi bakithi futhi Branham ulilahle phansi amayintshe ngamashumi amane nambili ngathi bhada kalokothi ehluleke ngisho ukuthi usho nje ngo ncamashi nje wo unguNkulunkulu lapho singabona into engeyangempela noqobo lokho leyo ndlovukazi yayifuna kukubona into yangempela ngangivame ukuzingela nomfowethu ongumndiya ingxenye igama lakhe ngubetcall ungowasebrithani futhi uhlala phezulu lapha noma ingisi uhlala enhla e-New Hampshire umzingeli omkhulu ngiyakuthanda ukuzingela naye awudingeke uzililaze ngokumyeka alahleke wayeyazi indlela yakhe ebuyayo futhi thina kodwa wayeyindoda ayinonyaka kunawonke engake ngayibona empilweni yami lowo mfo wayekhohlakele ngempela wayenamehlo angathi awayesibankwa futhi wayehlale engibuka ngalowo mehlo ezibankwa futhi angithuse ngife noma kanjani kodwa wayevame ukuthi kimi wayevame ukudubula amazinyane amancane niyazi amazinyane ayizingane ezincane manje kulungile ngibulale amazinyane lapho uma umthetho uthi ungalibulala izinyane libulale lokho kulungile u-Abrahama wabulala ithole walinika uNkulunkulu akukho lutho ngobukhulu banoma yini noma ubulili bayo kodwa nje ukuwabulala ukuze ube nonya lokho kulungile awufanele ukwenze uvele ubulale ukuze ube nonya leyo yinto eyodwa ngendiya isizathu sokuba laba ngumlondolozi wemvelo omkhulu esake saba naye wathatha lokho nje okwakufanele akusebenzise uma ebambe okwengeziwe wayekukhulula umlungu wayengumbulali baphuma badubula izinyathi zaphela kanjalo njalo befuna izisulu lowo ngumuntu mubi wenza izinto ezinjalo kodwa uBethe wayevame ukuzidumula ukuze nje azijabulise ukuba angenze ngizwe kabi wathi nina abashumayeli nenhliziyo yenkukhu ngakho ke yilokho uyazi ukuthi yini ngabe lelo gama lisetshenziswe phezulu lapha onenhliziyo yenkukhu na onenhliziyo yenkukhu wathi yileyo indaba ngani bashumayeli ngakho ngolunye usuku ngenyukela lapho futhi wayezenzela ikhwela elincane ukuze izwakale njengezinyane elincane elingane enalokho ukuthi prr okuncane wona ekhala sengathi ayekhalela umami futhi ngathi Bethe ubungeke ukwenze lokho wathi oh wena mshumayeli onenhliziyo yenkukhu wathi Pile ubungaba umzingelo omuhle kuba ubungesiye umshumayeli kodwa ngangifanele ngithole izinyamazane zakhe ngayo yonke ikwindla noma kanjani ngiyabonga ngakho ngavele ngamdedela wahamba ngakho ngathi Bethe ubungeke ukwenze lokho wathi yile ngalungile ngokubulala izinyane ngathi lutho kodwa kuyidubule nje uyishiye ilele lapho uye ngale futhi udubule enye ukuzenza nje ube nonya ngathi lokho kubi Bethe awufanele ukwenze lokho leyo izokhula ibe inkunzi enkulu ngolunye usuku mhlawumbe inyamazane yentsikazi ibe nezinye izinyamazane amadiye eziningi ungahle ube nabantwana ngolunye usuku ufune ukuzingela nokunye nokunye cha umbhedo washo ekhohlakele ngakho konke ngakho ngalelo suku kwasekuleyithi kakhulu futhi sinenyamazane ediye nomsila omhlophe phezulu lapho futhi ukhuluma ngehawudini njengencwadi yokuphunyuka iyimfunda makhwela kwenye yazo mfana izobe isihambile kanjalo wawufanele usheshe futhi uphuthume nokudubula okunembayo ukuba kuyishaya bese kuthi ke emva kokuba sezidutshuliwe izikhathi ezimbalwa ngakho kwakuthi akube ngasekugcineni kwenkathi yonyaka futhi sasizingela konke ukusa kungekho ngisho umzila cishe amayintshi ayisithupha noma ayisishiyagalombili egwa futhi sihlala siphatha ujeke weflask ogcwele ushokoledi oshisayo lapho uma sibanjwa yisiphepho ebusuku noma ukuthizo sasilokhu sihamba kahle ngakho futhi sasinesemishi ejazini lethu futhi cishe ngehora leshumi nanye ngqo futhi ngacabanga asikaze siwubone ngisho umzila noma lutho ubusuku bokukhanya kwenyanga futhi ziyodla esikhathini sasebusuku niyazi ukudla nokuhamba imini zilala ngaphansi kwenqwaba yotshani obuyivukuzi emuva emithini yamapulango eminyene futhi ngakho sasisukuma eduze kwemithi yamapulango futhi ngacabanga ukuthi mhlawumbe noBethe wayihola indlela futhi sasikhuphukele siqongweni sentaba phela ke wayehlukana futhi ahambe ngenye indlela nami ngenye futhi sasifika mhlawumbe sizongena ngalobo busuku noma ngakusasa kuseni nokukodwa futhi sabulala inyamazane idiya esasingazi ukuthi siyoyithethaphi nokunye nobunye uthathe ihashi uyilandele ngakho ke ngacabanga waye ufika esikaleni esincane cishe esiphindwe kathathu noma kane ubukhulu balesi sakhiwo lapha futhi wathi ukugugudwa phansi phezu kweqhwa elikhukhulekayo wathi ukugugudwa lelo gama lisetshenziswa lapha liyasetshenziswa na ngingowaseningizimu ngamanye amazwi waqoshama phansi kanje futhi wehlela lapho futhi wafinyelela ngemuva ebhantshini lakhe ngacabanga ukuthi wayezothatha isemishi lakhe futhi ngakho ngangena ngilanda elami ngacabanga awu sizokwehlukana lapha ngizohamba ngenye indlela naye ngenye futhi ngizingele emuva kulentambama futhi walula isandla wakhipha lempempe encane ngathi manje Bethe futhi wangibuka lawo so ezibangwa engibuka futhi ethi ukubhuqa lokho kudleka kokubhuqa okuncane ebusweni bakhe futhi wakhipha leyo mpempe encane kanjalo wayishaya nalapho eseyishayile insikazi enkulukazi yediya yasukuma ngaphesheya nje kwendlela ngaphesheya kwaleso sikhali esincane ngacabanga yenza umnyakazo omubike manje lokho kuyaxaka ngeke bakwenze lokho ngokuvamile nina abazalani abangamandiya niyakwazi lokho lapho zizingelwa futhi kweleke wangibuka nalawo mehle sibanga yehleka futhi waphinda wayishaya futhi nalowo mama wentsikazi wahamba waqonde ngqo kuleso sikhala manje lokho kuyinqaba ngokuphelele kuzo lapho ukwenza lokho manje intsikazi ingumama wenyamazane idiye neyazi ngangiwabona awayo amakhulu ngisendela ngokwenele ukuba ngibone amehlo ayo amakhulu lawo madlebe amakhulu abheke phezulu alomusa kakhulu yaphuma yaqonda lapho manje kwakuyini inkinga na yayingabukisi yayingumama yazalwa ingumama uzwelo lukamama lwalubuye lengane yayo yayikhala yayingenandaba ngokwesaba lutho yayiza ukuzofuna ingane yayo futhi asikaze siphathe igobolondo empobhweni ngakho ke wafaka igobolondo phezulu i-306 inhlamvu elezi inhlamvana eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili ikhowa wayidonsela phezulu lapho futhi wayenemba futhi lapho kwakuyi-model 70 Winchester futhi kwathi lapho edonsa ingcipho phansi kanjalo ukuchofoza kwesibhamu inyamazane yajuka yabuka futhi yabona umzingeli kodwa ayizange ibaleke manje niyazi ukuthi lokho kuyamangaza kodwa yayingumama umntana wakhe wayesenkingeni futhi yazalwa ingumama futhi yayizingela ingane yayo futhi yabuka lo mzingeli futhi yona ikhala elikhulu liphakeme ibuka kanjalo izama ukuthola ingane yayo yena yayizwile ikhala yayingazenzise ngokungokoqobo yayingumama ngiyambona egwaca phansi ukunemba futhi ngacabanga ohe uzosakaza inhliziyo yayo ithi ngqu kolunye uhlangothi angayikhohlisa kanjani kanjalo na angaba nonye kanjani kwenza lokho na ishaya leyo mpempe futhi ekhipha leyo nyamazana idiye ngumama futhi ayidubule kuyangabazeka ukuthi yayiyoka emngenise futhi ngacabanga leyo nhliziyo eqotho yaleyo nyamazana idiye iyoshaywa iphume kuyo futhi ngabheka futhi ngambone kwaca phansi kahle ngacabanga ngokushesha lapho loluthi kuleso sipopolo ludlula ngqo kuleyo nhliziyo ethembekile wayeyishaya ithi ngqu uphume kuyo ngafulathela ngikwazanga ukukubuka futhi ngaqala ukukhuleka ngathi baba wasezulwini angakwenza kanjani na angakwenza kanjani inkosi na futhi ngeke angilalele ngikhuluma ngawe ngathi angakwenza kanjani na futhi ngangilapho ngithi ukukhuleka ngaphakathi ngemuva kwesihlahla ngalalela isibhamu ukuba sidubule noma ngamuphi umzuzu kodwa asizange siqhume ngalinda asizange siqhume ngaqalaza futhi kwakuhamba kanje akabange sakwazi ukusibamba waqalaza izinyembezi ezinkulu zehla ezihlathini zakhe izinwele zakhe ezimnyama zamandiya zawele ebusweni bakhe waphosa isibhamphansi osebeni wathi pili sengenele ngakho ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye kwakuyini na wabone into ethize yangempela wabone into ethize eyayingagqokiwe yokwenziwa wabone umbukiso wangempela wobumama ngemva komntwana wakhe into eyayingokoqobo wo uNkulunkulu senze sonke sibe yilolo hlobo lomKristu bangaki phakathi lapha ongathanda ukuba uhlobo lomKristu leyo nyamazane eyayingumama na inhliziyo yakho ingozi noma lutho olunye bona into enkulu bona into engeyangempela khona ke uNkulunkulu oh sengathi izibusiso zakhe each one of you in your own heart pray say God make me that kind of a Christian asikuchamisa makhanda ethi umzuzwana nje ngamunye wenu enhlizweni yakho siqokhuleka futhi uthi uNkulunkulu ngiyenze ngibe yilolo hlobo lomKristu uzithulele nje manje oh God our father Oh Nkulunkulu baba wethu nikeze izinciko zakho oh baba ukuthethelelwa kwesono sizwe sisakhala sibusise manje Mbula izono zethu ezinhlizweni zethu futhi usenze amaKristu angempela Let grace and mercy abound in our hearts Grant umusa lesihawu makuvame ezinhlizweni zethu siphe khona Nkosi babone into ethile ngiyangempela futhi base belungele khona ke babone into ethile yayingakwazi kwakhiwa kwakufanele kube into ethile ngiyangempela kwakungeyona into eyengeziwe futhi sinonkulunkulu kwelobubusuku leyo ndoda iyidikoni ebandleni khona lapho kulolo sebelwegqwa izingalo zakhe zizungeze imilenze yebhulukwe eyigqwa wathi pile kufanele kube khona unkulunkulu ndawo wathi ngabe ukhona uNkulunkulu ongangenza umKristu njengoba leyo nyamazane idiye ingumama na ngathi yebo Bert igama lakhe nguJesu uzomemukela na wathi ngenhliziyo yami yonke iphili ngiyamamukela ngagoqa iqhweni ngakhipha igobolondo esibhanyini sakhe ngamgaxa entanyeni lapho sikhuleka kanye wemukela uJesu njengomsindisi wakhe lokho sekubecishe eminyakeni engamashumi amabili edlule uyilunge elithembekile lomzimba kaKristu manje umfowethu omangalisayo manje sizakhuleka bangaki lapha ebukhweneni bobuNkulunkulu namakhanda enu ekhotheme abangathi ngingathanda ukuba yilelo hlobo lomKristu mhlawumbe awuzange umemukele uKristu njengomsindisi wakho futhi ubungathi uNkulunkulu yiba nomusa kimi bengihlala ngifuna ukuba ngomKristu kodwa empeleni angikaze ngibone lutho olungangenze nje akukho okufana nalokho kodwa ngikholwa ngempela ukuthi ukhona uNkulunkulu futhi ngifuna ukumemukela njengomsindisi wami ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise mnumzane umunye uNkulunkulu akubusise nenekazi umunye uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena uNkulunkulu akubusise muva lapho nenekazi abanye umunye manje ungahle ube yilunga lebandla angikhulumi ngobulungu ngikhuluma nge nguwe ungumKristu waqobo ukufa bekungasho lutho kuwe uyamthanda uJesu kangangokuthi ulungile wena uyamthanda njengoba umama ithanda ingane yakhe futhi uyazi ukhuluma ngothando analo ngawe na wathi ngabe umama angakhohlwa ingane yakhe esancela na wathi angase kodwa angikwazi ukukhohlwa amagama enu aqoshwe ezintendeni zezandla zami manje indlovukazi yaseningizimu efika izobona ukuhlakanipha kukaSolomoni nangu wayelapha uJesu emva kwawo wonke lamakhulu eminyaka wayenza into efanayo futhi bona wathi bona uyezwa ukuzozwa uSolomoni futhi nangu wayenesiphiwo esifanayo esikhulu ngokwedlulele kuphela futhi wethembisa ukuthi ngalolu suku bayobe mukele sibonakaliso sokuvuka uNkulunkulu senze sibe ngokwangempela khuleka manje
God be with you just pray just silently to yourself saying be merciful Lord I now repent of all my sins I believe on you
uNkulunkulu abe nawe khuleka nje ngokuthule nje uthi yiba nomusa Nkosi manje sengiyaphenduka ezonene zami zonke ngiyakholwa kuye uNkulunkulu akubusise wethemba ukuthi kunjalo ukukholwa kusethizeni yakho manje phakamisani amakhanda enu nibheke ngapha ngingumfowenu ngize ukuzonitshela iqiniso uNkulunkulu owapha uSolomoni isiphiwo unguNkulunkulu ofanayo kulobu busuku uJesu wama lapho enguNkulunkulu ubonakaliswa enyameni futhi wabonisa abantu manje iBhayibheli liyabikezela ukuthi ngosuku lokugcina umoya kaNkulunkulu uyozibonakalisa ngendlela efanayo ngaphambi nje kokufika kwendodana kaNkulunkulu kwakuyoba njengoba kwakunjalo eSodoma uyakukholwa lokho na manje vumela uNkulunkulu omamukela njengomsindisi wakho siqu mvumela akhulume kulobu busuku bangakikini bantu lapha ukuthi ngizokweqa amakhadi emkhuleko khona ngalesi sikhathi bangake abantu lapha abangenalo ikhadi lomkhuleko manje awunalo ikhadi lomkhuleko futhi yakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisana phakamisa isandla sakho uthi ngizokholwa kulungile
You look this way just a moment.
Manje bukani ngapha uzizwana nje ukuba yisihambi kuwe. Manje uma uJesu eme lapha kulobu busuku egqoke yona lesu defanayo anginika yona eminyakeni edlule. Manje uma uza buye futhi wathi inkosi uzongikhulukisa na ubengeke akwenze usevele wakwenza. Uyakukholwa lokho awunjalo na ngemivimbo yakhe. Kodwa wayengafakazisa kuwe ukuthi wayengokristu futhi indlela kuphela obuzo kwazi ngayo hayi ngendlela ayegqoke ngayo hayi izibazi kuye kodwa inkonzo ayoba nayo. Wayezoba yizwi futhi iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili nomahlulili wemicabango yenhliziyo ngabe kunjalo na manje bangake waziyo ukuthi lokho kuyiqiniso yithi amen manje iBhayibheli lathi uJesu manje ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na manje uma engumpristi omkhulu ofanayo kuthi wani ngokukholwa kwakho kumthinta futhi qaphela futhi ubone manje uma nginjalo Lalelani uyakholwa ukuthi angahlanganisa noma yini nomzenzisi na uJesu cha bo mnumzane uyakholwa ukuthi ubengazihlanganisa yena uqobo emangeni na hayi uNkulunkulu wethu cha bo kodwa uNkulunkulu wethu unesibopho ngezwi lakhe ngabe kunjalo na futhi ngokuzithoba uvumela lokhu kuba kwenziwe hayi ngoba efanele kodwa ukukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu futhi uyasigcina isithembiso sakhe uNkulunkulu Abanye benu bantu emuva lapho nina ma-Anglo-Saxon niyakukholwa ngenhliziyo yenu yonke na phakamisa isandla sakho uthi ngiyakukholwa ngaphambi kokuba ngibone noma yini eyenziwayo ngempela ngiyakukholwa abantu abangamandiya nikholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na phakamisa isandla sakho manje futhi ngizokucela wena ongenalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho manje awunalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho abantu abamhlophe emuva lapho kulungile
I want you to pray, you people back there.
Manje ngifuna nikhuleke nina bantu emuva lapho khulekani nithi Nkosi Jesu lo umshumayela kangazi kodwa wena uyangazi. Manje ungehlisa isandla sakho futhi ukhuleke futhi uthi Nkosi Jesu uma ungumphristi omkhulu wena ngivumele ngikuthinde bese uyaphenduka njengoba sifazali wathinta ingubo yakhe futhi waphenduka futhi wathi ubani ongithintile na. Futhi Paulu noma uPetro wathi Nkosi wamkhuza bonke uthinta wena wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibebe uthakathaka amandla koqina aphuma kuye. Manje uma wesifazane oyedwa omncane emthinta esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu, uma wesifazane oyedwa omncane emthinta emenza abebe uthakathaka, kuthiwani ngami isoni esisindisiwe ngomusa na? Kodwa wathini na? Umsebenzi engiyenzayo nani niyabuyenza niyokwenza engaphezu kwalona. Manje King James ethi okukhulu kodwa ekuhumusheni kwasekuqaleni akukho okwakungaba kukhulu ngokwedlulele. Waphulukisa abagulayo, wavusa abafileyo, wamisa imvelo, wenze konke. Kodwa okuningi kunalokhu ngiyokwenza kuwo wonke umhlaba, niyabo, ngoba ngiya kubaba. Manje khulekani, uyazi ukuthi yini engalungile ngawe futhi khuleka futhi makuthi uma ungakaze ubone lutho olwenziwa ngempela futhi uzovela lapha kulobu busuku ebukhweleni bakhe. Manje hayi mina kanye nokwami akunendaba ukuthi nginesiphiwo esingakanani, ufanele ube nokukholwa futhi ngoba ubukholo kwakho okusebenzayo akumina. Owesifazane wathi le ngubo yakhe futhi waba buthakathaka, lowo ngokungowesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu, kodwa lapho ephuma endlini kaLazaro futhi wahamba futhi waba futhi abuye futhi wavusa umuntu owayesenezinsuku ezine efile, akazange athi waba kuthakathaka ngalo nkathi. Lowo ngokunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe. Uyakukhola lokho na? Ngoba wathi ethuneni, niyazi ngiyakubonga Baba, usuvele ungizwile ngokuba ngishilo. Niyabo, wathi angenzi lutho Baba aze angibonise, yingaleso sizathu engabuyelanga emuva ngenkathi bethumela kumbiza. Manje khulekani. Futhi uma ngincike kaNkulunkulu, manje uma noma ubani ecabanga ukuthi lokho kungamanga, yenyukela lapha futhi ukwenze.
If it's false.
Ake sikubone kwenza uma kungamanga ngokuthuma ngempela. Manje ke akusiko kungokukaNkulunkulu, iBhayibheli likaNkulunkulu. Manje kholwane futhi kholwane nje manje nonke. Ngingonovalo lena imihlangano elandelanayo eyishumi nanye kimi futhi ngikhandlekile nje. Ngiyakwazi ubusuku nobusuku, ubusuku bonke, amandla okuqina, amandla nemini yonke, uyongithumela izansi ekhoneni futhi athi ima lapha kuzoba nomfo ozofika ngesihlale sinamasondo. Leyo yimibono emikhulu, lena imincane, yini enibangela lena? Yilokho uNkulunkulu akunikezayo. Wathi le ndoda iyadlula futhi yenza into ethile ngesikhathi esithile, izobe icindezela ngasekhoneni, avele akhulume nayo, ayisukumise esihlaleni, aqhubeke. Makungabikho umuntu owaziyo ukuthi ubani okwenzayo. Nikuzwa phezulu lapha emaphepheni nezinto ezinjalo, akekho waziyo ukuthi uyini. Ungithumela izansi lapho uthi yenza lokhu, niyabo, lowo nguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe, niyabo. Manje kwenze, sebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu bese uthi uKristu omkhulu kaNkulunkulu ngivumele ngikuthinte. Futhi wena sebenzisa umfuthi Branham ukukhuluma nami futhi uma nje uzongitshela ukuthi iyini inkathazo yami naloko lokhu noma ukuthize lokho enhlizweni yami engikukhulekelayo, ngizokholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Futhi uzokwazi uthi njengenyamazane edingo mama, njengokuthi uzobona into ethize yangempela njengokwabonwa uBert Call. Manje lapha nakho ngiyakubonga Nkosi. Bekani ngapha, bangaki abasibonile lesi sithombe ephepheni kulobu busuku na? Ngiyakubona na, ingabe ukubonisile lapha na? Kulungile, niyayazi leyo nsike yomlilo enayibona ephepheni na? Nantso-ke imile khona lapho iphezu kwesifazane omncane ohlezi le emuva lapha ngasemuva inenekazi elincane. Lifake izibuko lithi ukuba lincane ngomzimba lihlushwa ama-allergy. Uyakhola dadewethu, uphakamise isandla sakho emizuzwini embalwa edlule. Ubungenalo ikhadi lomkhuleko? Awunalo. Unekhadi lomkhuleko? Unalo na? Yema ngezinyawo zakho. Ingabe yilokho ophethwe yikho na? Uma lokho kunjalo, uphakamisa isandla sakho futhi uma ngizihambi kuwe, vayizelisa isandla sakho kanje. Ngifuna ukukubuza okuthize. Njengamanje uzwe umuzwa omnandi ngempela, awunjalo na? Owangempela nje ngibheke ngqo kuleyo nsika yomlilo, izungeza ngo lowo wesifazane khona manje.
Your faith has made you whole. Jesus Christ.
Ukukholwa kwakho kukusindisile uJesu Kristu, niyabo?
How do you believe?
Manje niyakholwa na?